This message, Leadership, by Brother William Marion Branham, was delivered on Sunday afternoon, 31st October 1965, at Pine Lawn Trailer Park, Prescott, Arizona, USA. Lo myalezo, inkokhelo, washunyayelwa ngumzalwane William Marion Branham, emva kwemini, ngecawa, yamashumi amathathu ananye ka-Okthobha, ngowe-1965, ePine Lawn Trailer Park, Prescott, Arizona, USA.
All things are possible.
All things are possible.
I believe I could preach 4 hours now after all that. I was beginning to think I was getting tired. No wonder you little girls can sing so well, you little girls and little boys. Listen how your big sisters sing and your mothers. Wonderful singers. That's really pretty.
Ndiyakholwa ndingashumayela iyure ezine ngoku emva kwako konke okuya bendiqalisa ukucula. Bendifikelela ekudinweni. Akumangalisi nina amantombazana amancinci, ninakho ukucula kamnandi. Nina amantombazana amancinci namakhwenkwe amancinci, phulaphulani indlela abacula ngayo oosisi benu abakhulu kunye noomama benu abaculi abamangalisayo. Kuhle kakhulu oko.
Who's this little girl that led that song? Aren't you the little girl I met across there? Sure have a beautiful voice. All of you. I believe the best singing I've ever heard is right here. Y'all practice that all the time?
No.
Well, I tell you, you certainly are blessed with some real good singing.
Kubani le ntombazana incinci ebikhokela ingoma. Asinguwe intombazana incinci endadibana nayo khona phaya. Ngokuqinisekileyo inelizwi elihle. Nina nonke nje ni. Ndiyakholwa ibi umculo ongcono endakhe ndawuva kulapha kanye. Niya zilolongela ngokuya nonke lonke ixesha kulungile ndiyanixelela ni nisikelelwe ngokuqinisekileyo ngokucula okuhle ngenene.
I like good singing. I just love real good singing. I've always said when I get up to heaven I want to get where they're singing. Listen, I never could get my fill of singing.
Ndiyawuthanda umculo omhle. Ndiwuthanda ngenene umculo omhle. Ndasoloko ndisithi xa ndifika ezulwini ndifuna ukuya apho bacula khona ndize ndiphulaphule andizange ndibe nakho ukufumana ukwam ukuzaliswa ngomculo.
You know, singing gives courage. You know that, don't you? The soldiers, when they're going to battle, you know what they do? They play music and sing and things to give them courage. And when we're going to battle, we sing and gives us courage to go on.
Niyazi ukucula kunika inkuthazo. Niyayazi loo nto, aninjalo, amajoni xa esiya edabini, niyazi enza ntoni, adlala umculo, aze acule, kunye nezinto eziwanika inkuthazo. Kwaye xa sisiya edabini, siyacula. Kwaye kusinika inkuthazo yokuqhubekeka.
I thank you, little fellows, for that nice gift. And it's Miss Branham and from Rebecca and Joseph and Sarah and all of us, we thank you very much.
Ndiyanibulela nina bafo bancinci ngesa sipho sihle kwaye nguNkosikazi Branham nokusuka kuRebecca nakuJoseph nakuSarah nakuthi sonke siyanibulela kakhulu.
It's hard to say how to tell them little fellows, no, you saved your pennies. I don't want to take it. You know how I feel. I don't want to take it. But yet, I looked in here and they had a $10 bill in this card. I thought, can I take that? How can I do it?
Kunzima ukuthi indlela yokubaxelela abafo abancinci, hayi, nizigcinile ipeni zenu. Andifuni kusithatha. Niyazi ndiziva njani, andifuni kusithatha. Kodwa noko ndijonga khona apho kwaye banetyala leedola ezilishumi kweli khadi. Ndacinga, ndingayithatha laa nto, ndacinga, ndingayenza njani.
But I remember a little story I want you to know one day. There was a widow woman. She had a bunch of children. Perhaps her and little children's papa was gone. And she only had 2 pennies. And she come down the street one time, and it was tithing money. Just pennies, like you all say. And she threw it into the treasury of God.
Kodwa ndikhumbula ibali elincinci endifuna nilazi. Ngenye imini kwakukho umfazi ongumhlolokazi. Wayeneqela labantwana. Mhlawumbi yena, utata wabantwana abancinci wayengasekho. Kwaye wayeneepeni ezimbini kuphela. Kwaye wehla ngesitrato ngelinye ixesha. Kwaye yayimali yesishumi. Nje ipeni njengani nizigcinile. Kwaye waziphosa kwingxowa mali kaThixo.
Jesus was standing there watching. And I wondered, what would I have done if I'd been standing there? I'd probably run up and said, no, no, sister, don't do that. We don't need you. Need it for them children. See?
UYesu wayeme phaya embukele. Kwaye ndiyacinga. Yintoni ebendinokuyenza ukuba bendimi phaya? Bendiya kubaleka mhlawumbi ndithi, hayi, hayi, dade, sikuyenza loo nto. Asiyi, enenini asiyidingi loo nto. Uyayidinga ngenxa yabo abantwana, yabona?
Now, I wouldn't have let her done it, but Jesus let her do it. He let her do it. Why? He knows it's more blessed to give than it is to receive. He knows what he would do for her. So I thank you, little fellow, with all my heart.
Ngoku bendingayi kumvumela ukuba ayenze loo nto. Kodwa uYesu wamyeka wayenza loo nto. Yabona, wamyeka wayenza loo nto. Kutheni, uyayazi, kusikeleleke kakhulu ukupha kunokwamkela. Wayeyazi into wayekumenzela yona yena. Yabona, ke ndiyanibulela nina bafo abancinci ngenhliziyo yam yonke.
I want to thank each and every one of you for this fine time of fellowship, Brother Leo and Jean. This has actually been 3 days of worship for me, even out in the jungle when I try to let myself go and think I was hunting. Somehow or another, I look at you and hear your talk.
Ndifuna ukubulela ngamnye kuni nonke ngeli xesha lihle lobudlelwane, mzalwane uLeo kunye noJean. Oku ibe zintsuku ezintathu ngqo zonqulo zam ngqo nasehlathini. Xa ndizama ukuzenza, ndihambe kwaye ndicinge ukuba ndandizingela, ndiye ngandlela ithile okanye ngenye ndiye ndijonge kuni kwaye ndinive nithetha.
I had the privilege this afternoon to visit your home. I never seen walk into any, I'm going to call it a village, that I ever seen so many clean, neat home people, and so much respect for Christ and the gospel. I never seen it anywhere. And you certainly started on the right road. Just keep going. And God will be with you.
Ndibene nyweba ngalemva kwemini yokutyelela amakhaya enu. Andizange ndibone ndiye nakweliphi. Ndiza kuyibiza isixekwana endakha ndasibona sicoceke kakhulu. Amakhaya amahle nabantu kunye nengako intlonipho ngoKristu kunye nevangeli. Andizange ndayibona naphi na. Kwaye ngenene niqale ngendlela elungileyo, qhubekekani nje nihamba, kwaye uThixo uya kuba nani.
And I got to see somebody I seen the other day, these sisters, I didn't even know them because all I could see would just be about their eyes and nose out from under one of those hoods. And now I believe I'll know you better through the courtesy of Brother Leo and Jean to take me around and visit your homes and get to shake hands with the little children, the prophets and prophetess of the age to come, if there is an age to come.
Kwaye ndifanele ndibone abanye benu. Ndabona ngomnye umhla aba dade bendingabazi nokubazi, ngoba konke ebendinokubona ibingamehlo nendlebe zabo nje phandle phansi kwaloo minqwazi. kwaye ngoku ndiyakholwa ndinazi ngcono ngembeko kamzalwane Leo noJean abandijikelezisileyo ndatyelela amakhaya enu ndaza ndaba nokuqhawula izandla kunye na nabantwana abancinci abaprofeti nabaprofetikazi besigaba esizayo ukuba sikhona isigaba esizayo.
You know Jesus loves little children. You know he does. And there's a little boy one time named Moses. We're going to talk about him just in a little bit. And he was a very fine.
Niyazi uYesu uyabathanda abantwana abancinci. Niyazi wenza njalo. Kwaye kwakukho inkwenkwe encinci ngaxesha lithile eyayibizwa nguMoses. Siza kuthetha malunga naye nje ithutyana. Kwaye wayelunge kakhulu.
You know what made him help make him a fine boy? He had a good mother to raise him. That's what she taught him about the Lord. And you little boys and girls have got the same kind of mothers to raise you, teach you about the Lord. Just mind them.
Niyazi into eyamenzayo, eyamnceda, yamenza inkwenkwe elungileyo. Wayenomama olungileyo wokumkhulisa. Yabona, yiloo nto. Wamfundisa malunga nenkosi. Kwaye ninamakhwenkwe amancinci namantombazana. Ninoomama abaluhlobo olunye. Bokunikhulisa, banifundise malunga nenkosi. Bacingeleni.
You know what the first commandment is in the Bible? The first commandment with promise? With a promise. Maybe a little hard for you to understand these commandments. The first commandment is not to have any other God but Him.
Niyazi intoni umthetho wokuqala osebhayibhileni, umthetho wokuqala onedinga. Mhlawumbi into enzima kancinci kuni ukuba niqonde le mithetho. Umthetho wokuqala uthi, ningabi nathixo bambi ngaphandle kwakhe.
But the great commandments and the first commandment that has a promise to it, see, is to the children. Do you know that? He said, children, obey your parents, which may lengthen the days upon the earth that the Lord thy God has given you.
Kodwa umthetho omkhulu, kwaye umthetho wokuqala unedinga kuwo, yabona, ubhekiselele ebantwaneni. Beniyazi loo nto, yabona, wathi, bantwana, bathobeleni abazali benu. Oko kuyakolula imihla phezu komhlaba, ethe inkosi uThixo wakho wakunika wena.
So mind your parents and do what you're doing. It may give you a longer life upon the earth that the Lord's given you. More time to serve Him. I hope today that I'm looking at a bunch of preachers and singers and evangelists of the day that is to come, if there is a day after ours.
Ukuhlonipha abazali nokwenza oko nikwenzayo kunokuninika ubomi obude phezu komhlaba ethe inkosi yaninika yona ixesha elide lokukhonza yena. Ndiyathemba namhlanje kokuba ndijonge kwiqela labashumayeli nabaculi nabavangeli bomhla ozayo ukuba ukhona umhla emveni kowethu.
And there's only one thing up here, you kill a fellow with kindness. Yeah, I eat till I couldn't eat, and I never was treated so much. If I'd been an angel dropped out of heaven, I couldn't have been treated any nicer.
Kwaye kukho into enye phezulu apha, nibulala umfo ngobubele. Ndityede andakwazi kutya, kwaye andizange ndaphathwa ngale ndlela. Ukuba bendiyingelosi isiwela ngaphandle ezulwini, beningenakho ukuphathwa ngenye indlela engcono.
The only thing I can say to you is thank you. And when you're down Tucson way, I might not be able to treat you that nice because I don't know how. I haven't got the manners to do it. But I'll do the best I can. Come down.
Into ekuphela kwayo endinokuyitsho ngu enkosi. Kwaye xa nisezantsi kwindlela yaseTucson, ndingangabi nakho ukuniphatha ngolo hlobo olungcono, ngoba andazi kwenziwa njani, andinazi indlela zokuyenza, kodwa ndiyakwenza okungcono endinakho, izani.
Brother and Sister Shantz, I want to certainly thank them, and I had the privilege of meeting your pretty young daughter and son this afternoon, and for let us have his home here open for worship.
Umzalwane noDade Shantz, ndifuna ukubabulela ngenene, kwaye bendinenyhweba yokuhlangana nentle intombi esentsha nonyana ngalemva kwemini kunye nokusivumela sisebenzise indlu yakhe apha ivulelwe ukunqula.
There were such things taking place in the Bible, Daniel, that the gospel was, I know it sounds very little, we would think it isn't, but this is just the same as God to God that then was in that day.
Kwakukho izinto ezinjalo ezazisenzeka ngomhla weBhayibhile. Niyazi ukuba ivangeli yayi, ndiyazi ivakala kancinci kakhulu, siya kucinga ukuba ayinjalo kodwa oku luhlobo olunye njengoko uThixo kuThixo njengoko nakubo kwakunjalo kulamhla.
Remember, if there would be another many years, they'd look back here and say, if I'd only lived in the days up there at Prescott, if I'd only lived, see, now we're living in that day. And we come down to the end of the road and we wait for our reward at the big day.
Kumbula, kuya kubakho eminye iminyaka emininzi, bebeya kujonga emva apha baze bathi, ukuba nje bendinokuphila kwimihla phezulu phaya ePrescott. Ukuba nje bendinokuphila, yabona, ngoku siphila kulamhla, yabona, ngoko siyehla siye ekupheleni kwendlela, emva koko silinde umvuzo wethu kumhla omkhulu.
Now, we're going to open the Word of God and read, but just before we do, let us speak to Him just a moment.
Ngoku siza kuvula ilizwi likaThixo sifunde, kodwa nje phambi senze, masithethe naye nje umzuzu.
Dear Jesus, I cannot express my feelings and my gratitude towards Brother Mercer, Brother Gold, and all these fine people and their little children, of how kind they have showed us since we've been here.
Yesu othandekayo, andinakuvakalisa ezam imvakalelo nombulelo wam kumzalwane Mesia, umzalwane God, kunye nabo bonke aba bantu balungileyo. Kunye nabantwana babo abancinci wokuba indlela elungileyo abasibonise yona okokoko sibe lapha.
The kindness is beyond anything that we expected, and we know that they were lovely and sweet, but we didn't know that we'd be treated in such a real royal way.
Ubulungisa bungaphezu kwento yonke ebeseyilindele. Kwaye siyazi ukuba babelunge kwaye bethandeka, kodwa besingazi ukuba besiya kuphathwa ngendlela yangenene yasebukhosini.
And Lord, I pray that your presence will always be in this camp of people. The Holy Spirit will fill every heart here, and you will give them eternal life.
Kwaye Nkosi, ndiyathandaza ukuba ubukho bakho buya kusoloko bukule minqoba yababantu. Umoya oyingcwele uya kuzalisa yonke intliziyo apha, kwaye uya kubanika ubomi obungunaphakade.
And may we, as we enjoy today, may there be an endless day that when we'll meet in the presence of Him who we are worshiping and love and give all praise for these things. Till that time, Lord, keep us loyal to Him and to His Word. In Jesus' name we pray, amen.
Kwaye sanga sisavuya namhlanje kwanga kungabakho umhla ongapheliyo othi xa sihlangana ebukhoneni bakhe lowo simnqulayo nesimthandayo sinike uzuko ngezi zinto de kube lelo xesha Nkosi sigcine sithembekile kuye nakwilizwi lakhe egameni likaYesu siyathandaza. Amen.
Now, had you so long this morning, I'll try and make it real quick this afternoon and talk in a way that maybe the little fellows and the older will understand too. I want to read a scripture here found in the book of St. Mark. And I want to read from the 17th verse of the 10th chapter of St. Mark, a portion.
Ngoku ndinigcine ixesha elide ngalentsasa, ndiyakuzama ndiyenze ikhawuleze kakhulu ngalemva kwemini, kwaye ndithethe ngendlela eya kuya kubafo abancinci nabadala abaya kuyiqonda nabo. Ndifuna ukufunda isibhalo apha sifumaneka kuncwadi kaMarko ongcwele, kwaye ndifuna ukufunda ukusuka kumqolo weshumi elinesixhenxe wesahluko seshumi sikaMarko ongcwele indawana.
And when he was gone forth into the way, there came one running and kneeling down and asking him, saying, Good master, what shall I do that I may inherit eternal life? And Jesus said unto him, Why callest thou me good? There is none good but one, and that is God.
Kwaye xa wayephuma endleleni, kweza omnye ngokubaleka, wawa ngamadolo, waza wambuza esithi, Mfundisi olungileyo, ndingenza ntoni ukuze ndilidle ilifa ubomi obungunaphakade. Uthe uYesu kuye, Yini na undibize ngokuba ndilungile? Akukho namnye ulungileyo kodwa mnye kwaye lowo nguThixo.
Thou knowest the commandments, do not commit adultery, do not kill, do not steal, do not bear false witness, defraud not, honor thy father and mother. And he answered and said unto him, Master, all these have I done, obeyed, observed, brother, from my youth.
Uyayazi imithetho, uze ungaqeqezi, uze ungabulali, uze ungebi, uze unganqini ubungqina bobuxoki, uze ungalumkisi, beka uyihlo nonyoko. Uphendule ke yena wathi kuye, Mfundisi, zonke ezi zinto ndazenza, ndazithobela, ndazigcina gxebe, ukusukela ebuncinaneni bam.
Then Jesus, beholding him, loved him, this young fellow. And he said unto him, One thing thou likest. Go thy way, sell whatsoever thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasures in heaven, and come, take up thy cross, and follow me. And he was sad at this saying, and went away grieved, for he had great possessions.
Uthe uYesu ondele kuye, wamthanda, lomfomncinci. Waza wathi kuye, inye into isweleyo, hamba ngendlela yakho, uthengise konke onako, uze wabele amahlwempu, woba nobutyebi ezulwini, uze uthabathe umnqamlezo wakho, undilandele. Wathi ke khunubembe ngelizwi, waza wemka ebuhlungu, ngokuba wayenezinto ezininzi.
Now, to the children, and to the adults and all, I want to make this little message just as timely as I can and as quick as I can. And I want to take for a text, follow me. I want to take for a subject, leadership. Follow and someone to lead. Leadership and follow me.
Ngoku ebantwanini, nakubadala, nakubo bonke. Ndifuna ukwenza lo myalezo mncinci nje ngokugcina ixesha endinalo, nokukhawulezisa endinakho, kwaye ndifuna ukuthabatha isiqendwana, landela mna, kwaye ndifuna ukuthabatha isifundo, inkokhelo, ukulandela, kunye nomntu okhokelayo, inkokhelo, kwaye landela mna.
The young people, the... Remember that the first step that any of us ever made, somebody led us. You mothers remember the first step that Junior, the little girl made, and they don't remember it no more, but somebody led you to your first step.
Abacha abantu, kumbulani ukuba inyathelo lokuqala sakhe sonke salwenza. Umntu othile wasikhokela. Ninabo mama, niyakhumbula inyathelo lokuqala lowa umtsha kunye nentombazana encinci abalwenzayo. Kwaye abasayikhumbuli kwaphela, kodwa umntu othile wakukhokelela kwinyathelo lakho lokuqala.
I remember Billy Paul when he made his first step. Joseph and all of them when they made their first step. It's usually a mother that gets to lead a child. Its first step, because she's home while the daddy's out working, trying to make a living. But it's they make their first step.
Ndikumbula uBilly Paul xa wenza inyathelo lakhe lokuqala. UJoseph nabo bonke xa benza amanyathelo abo okuqala. Kusoloko ingumama ofumana ukukhokela umntwana kunyathelo lakhe lokuqala. Ngoba usekhaya ngelixa utata esemsebenzini ezamela ukwenza ukuphila. Kodwa iba benza inyathelo labo lokuqala.
And at night time when he come in, the father, he's always saying, Oh, Dad, she said, Johnny and Mary, the little boy or girl, can walk. Come and look.
Kwaye, ngeqala ngokuhlwa, xa befika, utata usoloko esithi, Oh, tata, uthe, uJohnny no Mary, inkwenkwe encinci okanye intombazana, bayakwazi ukuhamba. Yiza ujonge.
And just one step. Maybe mother had to hold mother's finger because she's kind of weak and kind of turned sideways, you know, and fall down a little. So you had to hold a mama's hand to make your first step.
Kwaye nje inyathelo elinye mhlawumbi umama ukuya kufuneka abambe kufuneke abambe umnwe kamama ngoba ngahlobo luthile wawubuthathaka kwaye ngahlobo luthile ugqadazela uyazi kwaye uwe kancinci ke kwafuneka ubambelele esandleni sikamama ukwenza inyathelo lakho lokuqala.
Now, somebody helped you when you made your first step and your last step you ever make in life, somebody will be leading you. That's right. I want you to remember that. Your first step somebody led you, and your last step somebody will be leading you.
Ngoku umntu othile wakunceda xa wenza inyathelo lakho lokuqala kunye nenyathelo lakho lokugqibela owakhe walwenza ebomini bakho. Umntu othile uya kukhokelela. Yabona, injalo loo nto. Ndifuna nikhumbule oko. Inyathelo lakho lokuqala, umntu othile wakukhokela. Kwaye inyathelo lakho lokugqibela, umntu othile uya kukhokela.
We have to be led. You know, God likened us into sheep. And if you know a sheep can't lead itself, he'll wander away and stray away and he just can't lead himself. And he has to have somebody to lead him.
Sifanelwe sikholwe, uyazi, uThixo usifanisa nezimvu, kwaye busazi ukuba imvu ayikwazi kuzikhokela ngokwayo, iya kubhadula ize ilahleke, kwaye ayinakho ukuzikhokela, kwaye kufanele ibe nomntu oyikhokelayo.
And sometimes the shepherd's supposed to lead the sheep. Now that was back in the days of the Lord Jesus. He was the good shepherd that led the sheep.
Kwaye ngamanye amaxesha umalusi kufanele akhokele izimvu. Ngoku kwakusemva kwimihla yenkosi uYesu, wayengumalusi olungileyo wayekhokela izimvu.
But today, you see, we're living in another day. Everything's changed and perverted. You know what man has to lead sheep today? A goat. You know where that goat leads him? Right into the slaughter.
Kodwa namhlanje uyabona, siphila komnye umhla, yonke into ijikile, kwaye igqwethekile. Uyazi ukuba yintoni indoda ikhokele izimvu namhlanje, yibhokhwe. Kwaye uyazi ukuba kuphi apho la bhokhwe izikhokelela khona, kanye ngqo ekuxhelweni.
The little sheep don't know where they're going, so the goat goes up a pen up at the slaughter, and the sheep don't know no more than to follow a leader. So it leads them right up into this slaughter, and then the goat jumps over the track, and the sheep goes in and gets killed. The goat, a wrong leader.
Zona izimvu ezincinci azazi apho ziyakhona, ke ibhokhwe zinyukela ehokweni phezulu, ekuqhelweni, kwaye izimvu azazi nto nje kukulandela umkhokeli, ke uzikhokelela ngqo koko kuqhelwa. Kwaye ibhokhwe iyatsiba ngaphaya komvalo, zize izimvu zingene ngaphakathi, kwaye zibulawe. Yabona, ibhokhwe umkhokeli ongalunganga.
But Jesus, the good shepherd who led the sheep, he led them to life and held their hands. See, but somebody has to lead the sheep.
Kodwa uYesu, umalusi olungileyo, ozikhokelayo izimvu, uzikhokelela ebomini, kwaye abambe izandla zazo. Yabona, kodwa umntu othile kufanele azikhokele izimvu.
The first is the mother's kindness. Then the father's word, after the mother gives you your first step, then you look to your daddy, all of us, for wisdom, because he's the head of the house. And he, usually not if he's any smarter, but he just made a leader of his family. So we follow what our daddy says do.
Kuqala kukulunga kukamama, emva koko lilizwi likatata. Emveni kokuba umama ekunike inyathelo lokuqala, emva koko ujonga kutata. Sonke kuthi ukuze ufumane ubulumko ngokuba yintloko yekhaya, kwaye usoloko, hayi ukuba ungokrelekrele, kodwa wenziwe umkhokeli wosapho lwakhe. Ngoko silandela oko utata wethu akutshoyo.
When he says, now son, I would like for you to do a certain thing, and we listen to him because it's wisdom that we listen. See, he's learned a whole lot. And we've got to ask him to see what he learned, and then we can profit by his what he's learned.
Xa esithi, ngoku unyana, ndingathanda ukuba wenze into ethile, ngoko siphulaphula kuye ngokuba bubulumko. Kodwa phulaphula, yabona, yena ufunde lukhulu, kwaye kufanele sibuze yena, sibone oko akufundileyo, kwaye ngoko singahluma ngokwakhe oko akufundileyo.
He tells us, now don't go and do this because I did that. My father told me not to do it, but I did, and it caused this to happen to me, something bad. So see, Daddy tells us how to do what to do right.
Uyasixelela ngoku sokuya uyenze lento ngokuba ndayenza lanto utata wam wandixelela ukuba ndingayenzi kodwa ndayenza kwaye yabangela oku kwenzeke kum into embi ke yabona siya ngoko yena utata usixelela indlela yokwenza nendlela yokwenza lungileyo.
Then as your mother leads us to a time we have to get a little wisdom to understand from Daddy, then we get another leader, and that's a teacher, a good school teacher.
Ngoko emva kokuba umama esikhokele de ibe lixesha sifumane ubulumkwana obuncinci bokuqonda kutata ngoko sifumana ubunye sifumana omnye umkhokeli kwaye lowo ngutitshala olungileyo umfundisi ntsapho.
She tries to teach you and give you an education to fit you better in life or a place, a position that you can read your Bible and you can read the songs and you can learn of God and read yourself. You see, and then another thing, maybe you have business and somebody writes you a letter. Mama, Daddy, somebody writes you a letter, you couldn't read, see? So the teacher, she has you then, and she leads you to learn to write and to read. And it's a good thing, a good teacher to teach you on.
Uyazama ukunifundisa aze anike imfundo ukuze nilungele ubomi kakuhle ukuze nifumane indawo isikhundla sokuba ubenakho ukufunda iBhayibhile yakho kwaye ubenakho ukufunda ingoma kwaye ungafunda ngoThixo uze uzifundele ngokwakho uyabona kwaye ngoko enye into mhlawumbi uyakuba neshishini aze umntu akubhalele incwadi umama tata umntu othile akubhalele incwadi ungabinakho ukuyifunda yabona ngoko utitshala uba nani kwaye anikhokelele ekufundeni ukubhala nokufunda kwaye yinto elungileyo utitshala olungileyo akufundise okulungileyo.
But now after you leave the teacher, one teacher after the other, from a little primer, a little first grade, on to you get out of high school or go to college. Then when you leave college, then the teacher is through leading you. See?
Kodwa ngoku emveni kokuba ukushiyile okuya wena emveni kokuba umshiyile utitshala emva komnye ukusukela kumabanga aphansi kakhulu izinga lokuqala elincinci ukuqhubeka de uphume kwisikolo samabanga aphakamileyo okanye uye kwanokholeji emva koko xa uyishiya ikholeji aze emva koko utitshala ugqibile ukukhokela yabona.
Now mama has taught you to walk. See, papa has taught you how to be brilliant, a nice young man, and how to take care of yourself and behave yourself. The teacher has taught you an education, how to read and write. Right.
Ngoku umama ukufundise ukuhamba, ukubona. Utata ukufundise ukuba ungabakrelekrele kanjani kunye nomfanyana olungileyo nendlela yokuzikhathalela nokuziphatha. Utitshala ukufundisa imfundo, indlela yokufunda nokubhala.
But now you're leaving papa, you're leaving mama, and you're leaving the teacher. Now somebody has to take you from here on.
Kodwa ngoku uyamshiya utata, uyamshiya umama, kwaye uyamshiya utitshala. Ngoku umntu othile kufanele akuthabathe ukusuka apha ukuqhubekeka.
Now who do you want to take you from here on? That's right. Jesus to take you from there on. Now, that's very good answer, very fine. Jesus takes you from there on.
Ngoku ngubani ofuna akuthabathe ukusuka apha ukuqhubekeka. Injalo loo nto. UYesu akuthabathe ukusuka apha ukuqhubekeka. Ngoku leyo yimpendulo elunge kakhulu, inhle kakhulu. UYesu uyakuthabatha ukusuka apha ukuqhubekeka.
Now you see this young fellow that we're talking about, he's called the rich young ruler. Now, this fellow, he had been guided pretty well. Now his mother had taught him to walk.
Ngoku yambona lo mfanyana esithetha ngaye ubizwa ngokuba yindodana engumlawuli esisityebi. Ngoku lo mfo wayelulekwe kakuhle kakhulu ngoku umama wakhe wamfundisa ukuhamba.
And you see, he was yet a young man, maybe just out of high school, and a very popular young man, and by being well trained, maybe walk correct and so forth, his mother had taught him.
Kwaye uyabona noko wayeseyindodana encinci mhlawumbi esandula ukuphuma kwisikolo semfundo ephakamileyo kwaye edume kakhulu yona indodana kwaye ekubeni eqeqeshwe kakhulu mhlawumbi ehamba ngokulungileyo nanjalo njalo indlela unina wamfundisa ngayo.
And he had been a successful young man too, because look, he was already rich and he was just a young man, maybe 18 years old. He's out of high school, and he was rich.
Kwaye waye eye ephumeleleyo indodana naye ngokuba jonga wayesele esisityebi kwaye wayeseyindodana mhlawumbi ishumi lesibhozo leminyaka obudala nje esandula ukuphuma esikolweni semfundo ephakamileyo wayetyebile.
Now see, he had the right kind of a teacher to teach him to walk right. And he had the right kind of a teacher, his father, to, even at yet a young man, and he was rich in money. He had made him a lot of money.
Ngoku yabona wayenohlobo lotishala ulungileyo owamfundisa ukuhamba kakuhle kwaye wayenohlobo lotishala ulungileyo uyise de futhi ebudodeni bakhe kwaye waye wayetyebile ngokwasezimalini wayemenzele imali eninzi.
He was a ruler, even at that age. Very successful. See? And now he had a teacher that had taught him the right thing, how he had his education.
Mhlawumbi wayenokuba ngenene, wayengumlawuli, qoku la minyaka, ephumelele kakhulu, yabona, kwaye ngoku wayeno notitshala wayemfundisile, owamfundisa into elungileyo, indlela yakwenza ngayo.
And then another teacher this young man had had, which that depends on how you're raised up, but this young man had a religious teaching in his home.
Kwaye emva koko omnye utitshala le ndodana yayinaye, nto leyo ixhomekeke kwindlela ukhuliswe ngayo, kodwa le ndodana yayinemfundiso yenkolo ekhayeni layo.
Now some children, did you know these lot of little children that don't have any religious teaching at home? Their father and mother don't believe in God.
Ngoku abanye abantwana niyazi, uninzi labantwana abancinci abangenayo nenye imfundiso yenkolo ekhaya, utata wabo nomama abakholelwa kuThixo.
And their father and mother drink, smoke, fight, run out at one another at night and things, and don't cook their little boys and girls suppers and things.
Kwaye utata wabo nomama bayasela, bayatshaya, bayalwa, baphume baleqa omnye ebusuku nezinto kwaye abaphekeli inkwenkwana nentombazana yabo isidlo sangokuhlwa nezinto.
Aren't you glad you got a real good Christian father and mother? Now when you have children, don't you want to be the same kind of a father and mother as your father and mother is? See? Now, but that's all good.
Anivuyi nifumene abenene abangamaKristu utata nomama ngoku xa unabantwana akufuni kuba luhlobo olunye lukatata nomama njengotata nomama benjalo yabona ngoku kodwa konke oko kulungile.
Now this young man had a religious teaching. See, that was far beyond what some of them had, because they don't have religious teaching. But this young man had religious teaching because he said he kept the commandments since he was a boy.
Ngoku le ndodana yayinayo kwaye yayinemfundiso yezenkolo yabona oko kukude le koko abanye babo babe nako ngoba abanayo imfundiso yenkolo kodwa le ndodana yayinemfundiso yezenkolo ngokuba yabona ngokuba ithi yayigcina imithetho kwasebukhwenkweni.
Now you all got good religious teachers too, each one of you. You little teenage girls and boys, you all have good teachers, your father and mother here in this camp. Got everything that you ever potential that you know it's possible, or you make a real good man and woman, a servant to God.
Ngoku nonke, ninabalungileyo abefundisi bezenkolo nani, nonke kuni. kwaye nina basafikisayo abantwana abangamantombazana namakhwenkwe nina ninabo abafundisi abalungileyo utata nomama wenu apha kule ndawo ninento yonke eniyi sonke isakhono enisaziyo esinokwenzeka ukwenzela wena ube yindoda nomfazi umkhonzi kathixo.
Because remember, you're going to die someday or either be translated into heaven. And if you die before he's coming, you'll be raptured first. Did you know that?
Ngokuba khumbulani, niza kufa ngenye imini. Okanye mhlawumbi niguqulwe lelwe ezulwini. Kwaye, ukuba nifa phambi kokuza kwakhe, niyakuqilwa kuqala. Beniyazi loo nto?
Did you know those who are dead, if mama and papa dies before you do, and Jesus doesn't come in our generation, do you know these papa and mama will come forth first glorified before you?
Benisazi abo bafileyo, ukuba umama okanye utata uyafa phambi kokuba wenze njalo, kwaye uYesu akezi kwisizukulwane sethu, uyabazi aba tata nomama bayakuza kuqala bezukisiwe ngaphambi kwenu, yabona?
Trumpet of God shall sound, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up with them. We'll be changed like them. We've got to remember that's the main thing in life. You understand now? That's the main thing in life we got to do is to get ready to meet God.
Icelongo likaThixo liyakuhlokoma baze abafele kuKristu bavuke kuqala size thina abaphilayo nabaseleyo siyakuqhilwa kunye nabo sinyuswe siyakuguqulwa kwangolo hlobo kufanele sikhumbule leyo ngundoqo ebomini niyaqonda ngoku lo ngundoqo ebomini sifanele siyenze kukulungela ukuhlangana noThixo.
Now just religion won't work. See this young ruler here. He said, good master, I remember before I say it, he had been taught to walk right, he had a good education, he'd been taught business, and was rich, and was a ruler, and had religion.
Ngoku nje ukuba nenkolo ngekhe kusebenze, yabona, lo mkhokeli mtsha apha, wathi, mfundisi olungileyo, ngoku khumbula, ngaphambi kokuba nditsho, wayefundisiwe ukuhamba kakuhle, wayenemfundo ilungileyo, wayefundiswe ishishini, kwaye wayetyebile, kwaye wayengumlawuli enenkolo.
But he was confronted with another problem. And it confronts all of us. Eternal life. Religion doesn't give us eternal life. Religious is a covering. But it don't give us eternal life.
Kodwa wajamelana nenye ingxaki. Kwaye ijamelene nathi sonke ubomi obungunaphakade. Inkolo ayisiniki bomi bungunaphakade. Inkolo sisigqubuthelo, kodwa isukuze isinike ubomi obungunaphakade.
And yet him taught with the best teachers there was, he was yet lacking something, and the young man knew it. Because he said, good master, what can I do to inherit eternal life?
Kwaye noko, yena ifundiswe ngabangcono abafundisi ababekho wayeswele noko into ithile kwaye indodana yayazi ngokuba yathi mfundisi olungileyo ndingenza ntoni ukuze ndibudle ilifa ubomi obungunaphakade.
Now you believe Jesus is God, don't you? So he knew the thoughts of the young man. So he said, keep the commandments. He went right back to his religion to see what he would say about his religion. He said, now in other words, keep your religion.
Ngoku wena niyakholwa ukuba uYesu nguThixo aninjalo ke wayezazi ingcinga zendodana ke wathi gcina imithetho wabuyela emva enkolweni yayo ukuze abone into ayakuyithetha malunga nenkolo yayo wathi ngoko ngamanye amazwi gcina inkolo yakho.
He said, I have did this since a boy. Little boys like you, my mom and papa and my priest taught me religion. But I know in my religion that I still don't have eternal life. See?
Wathi ndayenza lento ukusukela ebukhwenkweni, amakhwenkwe amancinci njengani, umama notata wam nompriesti wam bandifundisa inkolo, kodwa ndiyazi enkolweni yam okokuba andikabi nabo ubomi obungunaphakade, yabona?
You can be good, don't steal, don't smoke, don't lie. Don't lie to papa and mama, don't tell that first lie. Because one tell one, that's easy to tell another one. See? But you mustn't do that. Don't tell a person.
Ngaba ngolungileyo, ungabi, ungatshayi, ungaxoki, ungamxokisi utata nomama, ungathethi obabuxoki bokuqala, ngoba omnye uthetha obunye, emva koko kulula ukuthetha obunye, yabona, kodwa kufuneka ungayenzi loo nto, sukuthetha obuya bokuqala.
Did you know your body's not made to lie? Do you know they got a device now, it's on your nerves. They can put a little band around your wrist here and put one across your head, and then you can say there, say, you say, I lied about that, but I can say it so easy that they'll believe that I'm telling the truth.
Benisazi ukuba umzimba wenu wenzelwanga kuxoka, niyazi, banesixhobo ngoku, sikumthambo luvo wakho, banakho ukubeka igqeshana esihlahleni sakho apha, babeke elinye entlokweni yakho, kwaye ngoko ungathi phaya uthi ubuthe bendixoka amalunga nokuya, kodwa ndingayitsho ngokulula kakhulu yokuba baya kukholelwa ukuba ndithetha inyaniso.
You can say, they'll say, was you at a certain place? Like, did you sit in that Brother Shantz's trailer while Brother Branham preached Sunday afternoon on this day? And you say, no, sir. I didn't sit there. No, sir. You know what that lie detector will say? Yes, sir, you did. Yes, sir, you did. You say, I did not. It'll say, yes, you did.
Kwaye ungathi, bayakuthi, wawusendaweni ithile, njengokungathi ubuhleli kulaa nqwelo irhuqwayo kamzalwane uShantz ngelixa umzalwane uBranham ebeshumayela emva kwemini ngecawa ngaloo mhla, uze uthi, hayi mhlekazi, andikhange ndihlale phaya, hayi mhlekazi, uyazi ukuba esasibambisi kuxoka siya kuthini, ewe mhlekazi, ubuyenzile, ewe mhlekazi, ubuyenzile. Uthi andikhange iyakuthi ewe uyenzile.
Why? Because a lie is such a horrible thing, the body wasn't made to lie. And it's such a horrible thing to upset the whole nerve system when you lie. Upset like that will give you ulcers, fungus growth, could kill you. And then a lie is a bad thing. So see, you're not supposed to lie, to steal, to do any of these things.
Kutheni ngokuba ubuxoki into embi kakhulu, umzimba ongenzelwanga kuxoka, kwaye into embi kakhulu, de iphazamise ukusebenza komthambo luvo wonke, xa uxoka, iphazamise ngolwahlobo, iyakwenzela i-ulcers, umngundo, buya kubulala, emva koko ubuxoki, into embi ngoba yabona akufanelekanga ukuba uxoke ube wenze nenye ezi zinto.
Now, so this young man had probably been he hadn't lied, he never stole, and he was conscious that he needed ever eternal life. So he said, what can I do to have it?
Ngoku le ndodana yayi mhlawumbi zange yaxoka, zange yaba, kwaye yayisazi ukuba yayifuna kakhulu ubomi obungunaphakade. Ke yathi, ndingenza ntoni ukuze ndibufumane bona.
Jesus is showing here now that religion won't do it. So he sent right back to him and said, keep the commandments. He said, Master, I've did this since I was a little boy, or a little, when just a little bitty fella, I did this. But he knew he didn't have eternal life.
Kwaye uYesu ebonisa apha ngoku ukuba inkolo ngekhe yenze, ke wayithumela kanye emva kuyo, wathi gcina imithetho, wathi, mfundisi ndikwenzile oku, ukusukela ndise inkwenkwe encinci, okanye encinci, xa ndandise intwana encinci yomfo, ndakwenza oku, kodwa wayesazi ukuba kanabo ubomi obungunaphakade.
So, he said then, if you would enter into life, eternal life, want to be perfect, then go sell what? See, now it's all right to have money. See, it's all right to have money. Be rich and be a ruler. That's all right. But it's the way you act after you become that. See?
Ke wathi emva koko, ukuba uya kungena ebomini ubomi obungunaphakade, ufuna kugqibelela, ngoko hamba uthengise oko, yabona, ngoku kulunge konke ukuba nemali, yabona, kulunge konke ukuba nemali, utyebe, kwaye ube ngumlawuli, konke oku kulungile. Kodwa yindlela owenza ngayo emva kokuba ibe kokuya yabona.
He said, go sell what you got and give it to the poor, then people that hasn't got anything, then come follow me. And you'll have treasures in heaven. But the young man had so much money, so he didn't know what to do with it.
Wathi, hamba uthengise onako, uze wabele amahlwimpu, bona abantu abangenayo kwanto, emva koko uze undilandele, kwaye uyakuba nobutyebi ezulwini. Kodwa indodana yayinemali eninzi de ingazi ukuba mayenze ntoni ngayo. Ngoku uyabona yayidume kakhulu la ndodana yayinjalo.
I see he was very popular, that young man was. And he is well equipped for life, the way his father, mother, and the priest and all of them had equipped him, but still he knew he was lacking something. Now I'm talking to the adults. He knew he was lacking something here. He didn't have eternal life. He knew it.
Kwaye yayixhotyisiwe kakuhle ebomini indlela uyise nonina kunye nompristi kunye nabo bonke abamxhobisa ngayo. Kodwa noko yayisazi ukuba iswele nto ngoku ndithetha kwabadala. Yena wayisazi wayiswele nto kwaye wayengenabo ubomi obungunaphakade. Wayeyazi loo nto.
Religion won't produce eternal life. Forms, sensations, you feel something. You get scared and feel something. See? Cry, that's good. Shouting, that's good. But that still ain't it, see? You're confronted with eternal life.
Yabona, inkolo ayisokuze ivelise ubomi obungunaphakade. Inkqubo, imvakalelo, uva into, ungoyika, uze uve into ethile. Yabona, ukulila kona kulungile, ukukhwaza kona kulungile. Kodwa asibubo bona, yabona, ujamelene nobomi obungunaphakade.
You say, well, I have been just a staunch Baptist, Methodist or Presbyterian or Pentecostal. That still isn't the question. This young man must do. He is taught in the religion of the day. But he still didn't have eternal life. So he wanted to know what to do.
Uthi, kulungile. Bendingum baptize, othembekileyo, okanye umwisile, okanye umrhabe, okanye wakwamoya. Oko nako asingombuzo. Le ndodana yayinjalo, nayo yayifundisiwe enkolweni yomhla. Kodwa noko yayingenabo ubomi obungunaphakade.
He'd been guided successful to this. But when he was confronted with it, he refused to be guided to eternal life, or to be led. His other leaders had had such a hold on him until he didn't want to turn it loose. See?
Yayilulekiwe ngokuphumeleleyo kubo, kodwa xa yayijamelene nabo, yala ukululekwa kubomi obungunaphakade. Okanye ukukhokelwa abanye abakhokeli bayo babe nebango elikhulu kuyo ide ingafuni ukuzikhulula yabona.
Now that's something like what Brother Branham is saying. It's more a little too deep for you, see. Education's fine. You should go to school and learn, see. That's good, but that won't save you.
Ngoku leyo yinto efana nayitshoyo umzalwane Branham. Iya isiba nzulu kancinci ngakuni yabona. Imfundo ilungile, nifanele niye esikolweni nize nifunde yabona. Loo nto ilungile, kodwa oko akuyi kukusindisa.
To have plenty of money, that's good. You can raise your children, give them good clothes and things, and like Papa and Mama's work for you all and things, that's good, but that still won't save you, see?
Ukuba nemali eninzi ilungile loo nto. Ungabakhulisa abantwana bakho, ubanike impahla ezintle nezinto njengotata nomama bathe banisebenzela nonke nezinto. Ilungile loo nto, kodwa futhi oko akuyi kukusindisa yabona.
Or you could get in a laboratory and learn how to put different things together or split atoms or whatever they do and get in a rocket and go to the moon, but that won't save you.
Okanye ungaye elabholetri uze ufunde indlela yokubeka izinto ezahlukeneyo kunye okanye ukwahlula iatoms okanye nantoni na abayenzayo uze ungene kwirokethi uze uye enyangeni, kodwa oko akuyi kukusindisa.
You've got to face one thing, eternal life. And there's only one person who can give that to you. Mama can't give it to you. Papa can't give it to you. Your pastor can't give it to you. Your leader here can't give it to you. Everybody that gets eternal life has got to come to Jesus Christ. He's the only one who can give that part.
Kufanele ujongane nento enye, ubomi obungunaphakade. Kwaye mnye kuphela umntu onokunika oko, umama akana kukunika bona, utata akakunika bona. Umalusi wakho akana kunika bona, umkhokeli wakho apha akana kunika bona. Wonke ubani ofumana ubomi obungunaphakade, kufanele eze kuYesu Kristu, nguye kuphela yena onokunika yona landawo.
Your teacher can give you an education. She can teach you. You have to learn it. Your mother can teach you to walk. You have to learn to walk. Your father can teach you how to be a businessman or what. You have to learn that. But only Jesus can give you eternal life.
Utishala wako angakunika imfundo, angakufundisa, kufanele uifunde. Umama wako angakufundisa ukuhamba, kufanele ufunde ukuhamba. Utata wakho angakufundisa indlela yokuba ngusomashishini okanye intoni, kufanele ufunde oko, kodwa nguYesu kuphela ongakunika ubomi obungunaphakade. Yabona?
Your priest, your leader, so forth can teach you your religion. You can learn the message that we're trying to teach, but still, that won't give you eternal life.
Umpristi wakho, umkhokeli wakho kanye njalo, angakufundisa inkolo yakho, ungafunda umyalezo esizama ukufundisa. Kodwa futhi noko akuyikunika ubomi obungunaphakade.
You've got to accept the person Jesus Christ. You understand that? Or you have to accept the person Jesus Christ to have eternal life. Now, but sometimes other leadership gets so much influence on us that we don't know what to do then when that time comes.
Kufanele wamkele umntu uYesu Kristu. Niyaqonda loo nto nonke kuni. Kufanele namkele umntu uYesu Kristu ukuze nibe nobomi obungunaphakade. Ngoku kodwa ngamanye amaxesha ezinye inkokhelo zifumana impembelelo eninzi kuthi de singazi emasikwenze ngoko xa eliya xesha lisiza.
Now, what a fatal thing it is to reject the leadership to eternal life, because see, that's life that never can end. Now, education, that's fine. It'll help us here. Business, that's fine. Money, that's fine. Be a good boy and girl, that's fine. But you see, when life is finished here, that's all. You understand?
Ngoku, yenjani imbubhiso eyokwala inkokhelo esakubomi obungunaphakade. Ngokuba yabona obo bubomi obungunaphakade ukuphela. Ngoko imfundo ilungile lonto. Londo iya kusinceda apha. Ushishino, londo ilungile. Imali, londo ilungile. Ukuba inkwenkwe nentombi elungileyo, londo ilungile. Kodwa uyabona xa ubomi buphelile apha, buphelile. Niyaqonda?
You had to also understand? That's all. But then we've got to accept Jesus Christ for eternal life. Jesus alone can lead you to that.
Nina badala niyaqonda. Yabona kuphelile, kodwa ngoko kufanele samkele uYesu Kristu ukwenzela ubomi obungunaphakade. NguYesu yedwa onokukhokelela kobuya.
And though this young man had achieved all these things in school and by his parents and everything, he lost the greatest thing that he could have had, the leadership of the Holy Spirit, for Jesus said, "Come, follow me."
Kwaye nakubeni yabona le ndodana yafumana zonke izinto esikolweni. Kwaye ngenxa yabazali bayo nazo zonke izinto yaphulukana neyona nto iyayinokuba nayo inkokhelo kamoya oyingcwele. Ngokuba uYesu uthi, "Yiza undilandele."
And you girls are just getting out of school. You graduate probably, some of you pretty soon. You young boys. The greatest leadership there is Jesus Christ, because that's the leadership to eternal life.
Kwaye nina amantombazana enisandula kuphuma esikolweni, nina bathweswe izidanga mhlawumbi abanye benu, kwamsinyane kakhulu, nani makhwenkwe asematsha iyona nkokhelo inkulu ekhoyo nguYesu Kristu ngoba leyo inkokhelo esakubomi obungunaphakade.
Now, this leadership confronts every human being. They are given the opportunity to choose, and that's one great thing we have in life is to choose.
Ngoku le nkokhelo ijamelena naye wonke umntu banikwa ithuba lokukhetha kwaye elo lelona xesha likhulu esinalo ebomini lelokukhetha.
Someday, you know, Papa and Mama, they chose to have a nice little boy and girl like you all are. Then you have the right after a while to choose whether you want to learn from the teacher or not.
Ngenye imini uyazi utata nomama bakhetha ukuba nentle inkwenkwe encinci kunye nentombi njengani nonke ngoko ninelungelo emva kwethuba lokukhetha ukuba nifuna ukufunda kutishala okanye hayi.
The teacher can teach you, but you can just be a little bad boy. You just won't learn, a little bad girl, won't listen at all. See, you have a choice to do that, yet you're a little... Mother said, did you get A's on your report card? No, I got very poor.
Utishara angani fundisa. Kodwa nje ungaba yinkwenkwe encinci engalunganga. Nje akusokuze ufunde. Encinci engalunganga intombazana. Ayisokuze imamele tu. Yabona, wena kufanele ukhethe ukwenza oko. Noko umncinci. Kwaye umama athi ingaba ufumene OA kwikhadi lengxelo yakho hayi ndifumene okubi kakhulu.
Mother said, now you have to study and you have to do that and keep studying like mother told you, like daddy told you. You have to study, but you have a choice. You can do it or not do it. You say, I don't want to. See, you have a choice.
Yabona ngoku umama uthi ngoku kufanele ufunde kwaye kufanele wenze okuya ngoko. Qhubeka ufunde njengoko umama ekuxelele, njengoko utata ekuxelele. Yabona, kufanele ufunde, kodwa unokuzikhethela, ungayenza okanye ungayenzi, ungathi andifuni. Yabona, unokuzikhethela.
After a while you have a choice of what girl you're going to marry, what boy you're going to marry. You have a choice everywhere in life.
Emva kwexesha uya kuba nokuzikhethela ekubeni yeyiphi intombi oya kuyitshata, yeyiphi inkwenkwe oya kuyitshata. Unokuzikhethela naphina ebomini.
Then you got a choice again to whether you want to live after this life or just be a good popular person, movie star or dancer or something like that. Look at these little girls here, that pretty voice a while ago singing. That child have a cultivate that voice and should be an opera singer or some singer.
Kwaye ngoko unokuzikhethela kwakhona ekubeni ufuna ukuphila emva kobu bomi okanye nje ukuba ngolungileyo odumileyo umntu, umdlali odumileyo webhanyabhanya okanye umdanisi okanye into engenye. Kwaye jonga kula mantombazana amancinci apha kunye nala mazwi amnandi kwithuba eligqithileyo ecula, la mntwana kufanele alihlumise elalizwi. Kwaye uyakuba ngumculi weopera okanye umculi othile.
Now hear these little boys' voices, these boys. You could be like an Elvis Presley selling your birthright, see? But you don't want that, see? It's a talent God gave you, and you've got to choose whether you go use that talent for God or whether you go to use it for the devil.
Ndiwavile amazwi ala makhwenkwe mancinci, la makhwenkwe, ningaba njengo Elvis Presley, nithengise ngobuzibulo benu. Yabona, akuyifuni londo. Yabona, italente akunike yona uThixo. Kwaye kufanele ukhethe ngubani apho uya kusebenzisa khona esasiphiwo usenzela uThixo okanye uza kusebenzisela umtyholi.
Leo here, your brother, see? Now, he had a talent to kind of lead people. Now, what's he going to do with it? Is he going into business and make himself a millionaire? Or should he come out here and make a home where people wants to come together and get all your little children? See, you have to choose what you're going to do.
Yabona, umzalwane uLeo apha, umzalwane wenu, yabona, ngoku unetalente yokuza aze akhokele abantu, ngoku uza kwenza ntoni ngaso, ingaba uza kuya kushishino aze azenzele izigidi, okanye ingaba apha aze enze ikhaya apho abantu abafuna ukuza kuhlangana, aqokelele bonke abantwana benu, yabona, kufanele ukhethe oko uza kwenza.
Each one of us has to make a choice, and it's confronted to us, but we're all confronted with this one thing. What are we going to do about eternal life? Are we going to live hereafter or not? Then we have to come to Jesus to get that.
Sonke ngabanye kufanele senze ukhetho, kwaye lusijamele, kodwa sonke sijamelene nento enye, siza kwenza ntoni malunga nobomi obungunaphakade. Siza kuphila kwixesha elizayo okanye hayi, emva koko kufanele siye kuYesu ukuze sifumane oko.
Opportunity of choosing, that's one thing God gave us. He don't force nothing on us. He just lets us make our own choice. So you have to not be forced, but just make your own choice.
Ithuba lokukhetha yinto uThixo asinike yona, akanyanzeli nanye into kuthi usiyeka nje senze ukhetho lwethu, kuyawunyanzelwanga kodwa wenza nje ukhetho lwakho.
Now, let's just follow this, adults and all now, for a few minutes, and the children all together. Let's follow this young man and the choice that he made and see where it led him.
Ngoko, masilandele nje oku, badala nani nonke ngoku, nje okwemizuzu embalwa kunye nabantwana sonke ngudibeneyo. Masilandele le ndodana kunye nokhetho eyalwenzayo, size sibone apho yalukhokelela khona.
Now, these girls, with that pretty voice, these young boys, now maybe you come up and be, you have a voice to sing. I'll just take that one thing. You could, you might someday take it.
Ngoku la mantombazana kunye nala mazwi amnandi namakhwenkwe ngoku unyuke weza kwaye waba nelizwi lokucula ngoku thatha nje lanto inye onokuyenza bethu ngenye imini ungayithatha.
You know this boy called Elvis Presley, you heard my tapes, you heard I don't degrade the boy, but that boy had the opportunity that you all got.
Ndi niyayazi lenkwenkwe ibizwa ngo Elvis Presley. Nizivile itepu zam, nivile indlela endingayithobi ngayo lankwenkwe. Kodwa lankwenkwe ya inetuba eniya kulifumana.
See? And what he found out he could sing, and watch what he did. Just the same thing Judas did. Judas Iscariot. He sold out Jesus. Jesus gave that boy that good voice. And what does he do? Turn around and sell it out to the devil. He's got to come to the end of the road. He refused to walk with Jesus.
Yabona, kwaye yintoni eya yafumana ukuba inakho ukucula, kwaye qaphela yakwenzayo, nje into ekwanye uYuda owayenzayo, uYuda Iskarioti, wathengisa ngoYesu. UYesu wayinika lankwenkwe elalizwi limnandi, kwaye yintoni ayenzayo yajika yalithengisa kumtyholi. Yabona, kufanele eze esiphelweni sendlela. Yabona, yala ukuhamba noYesu.
Now this young fella, here this rich young ruler, he did the same thing. Let's follow and see what he done. No doubt with a great man that he was, probably a handsome young man, dark hair, combed down on the side, nice clothes.
Ngoku, lo mfo mncinci apha, lo mkhokeli mncinci usesityebi, wenza into ekwanye. Masilandele sibone wakwenzayo, akukho mathandabuzo, ngendoda ibalulekileyo njengaye, mhlawumbi omhle umfana inwele ezimnyama zikanyelwe ezantsi, ecaleni, impahla ezintle.
The young ladies thought, boy, that's a handsome young man. Oh, he'd maybe wave at him and they'd flirt back with him and things, and he thought he was a great person. See, because he was handsome, he was young.
Amantombi asematsha acinga, kwedini, lowa ngumfana omhle. Oh, babe yakwenza njalo, waye yakuwa ngawangisa ngesandla, mhlawumbi kubo, kwaye aye yakuncokolisana kunye naye, kunye nezinto, kwaye wayecinga wayengumfo obalulekileyo umntu, yabona, kukuba wayemhle, wayemtsha.
He wasn't looking down there at the end of the road. He was just looking here. I'm young, I'm handsome, I'm rich. I can buy anything I want to. I can take these girls and boy, they all like me and they know I'm a great man and see, he had all that.
Wayengajonganga ezantsi phaya esiphelweni sendlela. Wayejonge nje apha, ndimtsha ndimhle ndisisityebi, ndingathenga nantoni endiyifunayo, ndingawathatha la mantombazana, kunye namakhwenkwe bonke, bayandithanda, kwaye bayazi ukuba ndingumntu obalulekileyo, kwaye yabona wayenako konke okuya.
He followed the instructions of his father and everything, and I'm very religious, I go to church, and he could follow that, see? Very popular, rich, and famous.
wayelandela imiyalelo kayise kunye nento yonke kwaye ndingonenkolo kakhulu ndiyaya ecaweni kwaye ngoku wayenokulandela ukuya yabona edume kakhulu esisityebi kwaye enendumasi.
And just like today, like you have the opportunity to become a movie star. Something like that. Most young kids today, you talk to them, they know more about these movie stars than they know about Jesus. You children are learning about Jesus.
Kwaye wa njenganamhlanje njengokuba unethuba lokuba ngumdlali bhanyabhanya uphambili yabona okanye into enjalo abantwana abanintsi namhlanje uthetha nabo bazi kakhulu malunga naba badlali bhanyabhanya baphambili kunokuba besazi malunga noYesu yabona kwaye yabona nina bantwana nifunda malunga noYesu.
Or they sit down and some play come on a movie or something, or they know the actors and all their all about. They know all that better than that. You tell them about the Bible, they don't know anything about the Bible. He's making the wrong choice. Now, some singer is selling their God-given talents for fame.
Apo bahlala khona phansi kuze umdlalo kwibhanyabhanya okanye into engenye bayabazi abadlali nako konke phaya konke malunga nayo bazi konke okuya ngcono kunoku okuya baxelele ngebhayibhile abazi into tu malunga nebhayibhile yabona kukwenza ukhetho olungalunganga ngoku omnye umculi ethengisa ngesipho sakhe esinikwe nguThixo ngenxa yodumo.
Then we see him at life's end. Let's follow him a little further. You know what the Bible says about this young fellow? He become more successful. So sometimes success don't mean that you've made the right choice.
Ngoku simbona ekupheleni kobomi, masilandele umganyana, uyazi ukuba iBhayibhile ithini malunga nalo mfo mncinci, waba ngokuphumeleleyo kakhulu, ke maxa wambi impumelelo ayithethi ukuba wenze ukhetho olulungileyo.
You know what he did? He went out and he had all big times and threw big parties and spent lots of money and everything on the girls and everything, and then he got married and maybe had a family, and he just increased so much till he had to build new barns and things.
Niyazi into awayenzayo, waphuma kwaye waba nexesha lokuzonwabisa kakhulu, wenza imigidi emikhulu, wasebenzisa imali eninzi nento yonke emantombini nakwinto yonke, waza emva koko watshata kwaye mhlawumbi waba nosapho kwaye wanda kakhulu de kwafuneka akhe ovimba abatsha nezinto.
He said, "You see, I didn't follow Jesus, and look what I got."
Kwaye wathi uyabona andimlandelanga uYesu kwaye jonga endinako yabona.
You may hear people say that, and I have. Well, look, he's blessed me. That don't mean it all.
Ungabeva abantu besitsho kwaye ndibe nakho kulungile jonga undisikelele oko akuthethi konke oko yabona.
And after a while his barns swelled, well, even he said, "Why, even so, take your rest. I've got so much money and so much success, and I'm such a great man. I belong to all the clubs, and I have the riches of the world in my hands. I own graves, sums of land, and sums of money. Everybody likes me. A very fine person to be."
Kwaye emva kwexesha, oovimba bakhe baphuphumala, de waba nokuthi, kutheni, kwade, mphefumlo wam phumla, ndinemali eyaneleyo kakhulu kunye nempumelelo engaka, kwaye ndiyengako indoda ebalulekileyo, ndingowawo onke amaqela, kwaye ndinobutyebi behlabathi ezandleni zam, ndinemihlaba emikhulu nemali eninzi, kwaye kutheni bethu, phaya wonke umntu uyandithanda, umntu olunge kakhulu anguye.
But you know, the Bible said that night God said to him, "I'm going to require your soul."
Kodwa uyazi, iBhayibhile yatsho ukuba ngoba busuku uThixo wathi kuyo, "Ndiza kubiza umphefumlo wakho."
Then what happened? Now there was a beggar, a poor old Christian, that laid out there by his gates, and just when he lit up in Jerusalem, over there, they eat up on top of the house. And the breadcrumbs fall off like this, and their pieces of meat and so forth hit the floor when they drop them.
Emva koko kwenzeka ntoni? Ngoku kwakukho umngqibi, ihlwembu elidala lomKristu elalilele ngasesangweni. Kwaye nje xa bephezulu eJerusalem ngaphaya batyela kumphezulu wendlu, kwaye ingqoqo zesonka ziyawa ngolu hlobo, kwaye amasuntswana enyama nanjalo njalo zibethe umgangatho xa ziwela phantsi.
And they don't pick them up because everything in Jerusalem, the old city, is all right, say a little joke here. They're FOB. You know what that is? Flies on the bread, flies on the beef, flies on the butter, F-O-B. Flies on everything. They get out in the street and the gutters and everything and fly and get right up on it.
Kwaye abawacholi, ngokuba yonke into eJerusalem, umzi omdala, kulungile ukutsho isiqhulo esincinci apha. Baya F-O-B, uyazi intoni okuya flies on the bread, flies on the beef, flies on the butter. Ziyaphuma ziye estratweni, emijelweni, na kwinto yonke, zize zibhabhe kwaye zingene kanye kuwo.
So, these people up there, they get up on top of the building, they eat, and then they drop this off, and then they sweep that off, and the dogs in the street eat the crumbs.
Ke aba bantu phezulu phaya, bayenyuka, baye phezulu, kwesakhiwo, baze batye, baze baphose oko ezantsi, baze bakutshayele oko, bakususe, zize izinja ezitratweni zitye ingqoqo.
And he let this poor old Christian lay there in the street and just eat the crumbs that dropped from his table.
Kwaye wayeyeke eli hlwembu lomKristu omdala lilele phaya esitratweni nje litye ingqoqo eziwa zisuka esityeni sakhe, emandlalweni wakhe okanye itafileni yakhe.
And then when he got in, after a while, he had sores, and he didn't have anything to put on his sores. His name was Lazarus, and the dogs come and licked his sores, so he could try to get well.
Kwaye xa lingena, emva kwethuba, lalinezilonda, kwaye lalingenanto yokubeka ezilondeni. Igama laso lalinguLazaro, kwaye izinja zazisiza zikhothe izilonda zakhe, ukuze abe nokuphila.
Well, you know, after a while, this rich man, when he thought he had money to buy all kinds of medicine if he got sick, have all kinds of doctors. But you know, sometimes doctors can't help us. Medicine won't help us. Nothing can help us. We're at the mercy of God.
Kulungile, niyazi, emva kwethuba, le ndoda isisityebi yabona ukuba inemali yokuthenga zonke iintlobo zamayeza, ukuba iyagula, inazo zonke iintlobo zoogqirha. Kodwa niyazi, ngamanye amaxesha oogqirha abanakusinceda, amayeza awasayi kusinceda, akukho nto inokusinceda, sikwimfesane zikaThixo.
And he come down to the end of his road, the doctors couldn't help him, and the nurses couldn't help him, the medicine couldn't help him, and he died.
Kwaye iyehla iye ekupheleni kwendlela, oogqirha abakwazanga kuyinceda, noomongikazi abakwazanga kuyinceda, namayeza awakwazanga kuyinceda, yaza yafa.
And then when his soul left his body, see, it left all of his money, all of his education, everything that he had, all of his popularity. They give him a great big funeral, maybe half mast the flag, and the mayor of the city come and they... And the preacher come and said, our brother now has gone to glory and all like that.
Kwaye xa umphefumlo wawushiya umzimba wayo, yabona, yashiya yonke imali yayo, yonke imfundo yayo, yonke into yayinayo, konke ukuduma kwayo. Bamenzela umngcwabo omkhulu, mhlawumbi, bayithobela esiqingatheni iflegi, nosodolophu wesixeko weza, kunye nabo, nabashumayeli beza, baza. Baza bathi, umzalwane wethu ngoku umkile wayeluzukweni, kwaye bonke bayithanda loo nto.
But the Bible said that he lifted up his eyes in hell and torment and looked way across that great gulf there and seen that beggar that had been laying there at his door over in heaven.
Kodwa iBhayibhile itshilo ukuba yawaphakamisa amehlo ayo esihogweni kwintuthumbo, kwaye yajonga ngaphaya kwalaa mda mkhulu phaya, yabona laa mngqibi obengqengqile phaya esangweni layo ngaphaya ezulwini.
And he cried, send Lazarus down here with a little water, these flames are tormenting. He said, oh no, see, you took the wrong choice in life.
yaza yakhwaza, thumela uLazaro ezantsi apha kunye namanzana amancinci la madangatya ayathuthumbisa. Wathi o hayi, yabona, wathabatha ukhetho olungalunganga ebomini.
See, when he comes to the end of the road to step out of life, he had been led by religion, he had been led by education, he had been led by the influence of his success, but you see, he had nothing to hold his hand. Those things end there.
Yabona, xa yafika esiphelweni sendlela, ukuba iphume ngaphandle kobomi, yayikhokelwe yinkolo, yayikhokelwe imfundo, yayikhokelwe impembelelo yempumelelo yayo. Kodwa yabona yayingenanto yokubamba isandla sayo, ezo zinto zaphelela phaya.
You understand, little fellow? You adults, do you want to? He had nothing to hold him. His money couldn't hold him. His friends with the doctors couldn't hold him. Medicine couldn't hold him. His priest, his religion couldn't hold him.
Niyaqonda bafo abancinci, nina badala niyaqonda. Oku ndi yabona yayingenanto yokuyibamba. Imali yayo zange ibe nakho ukuyibamba, abahlobo bayo kunye nogqirha zange babe nakho ukuyibamba, amayeza zange abe nakho ukuyibamba, umpristi wayo, inkolo yayo, zange ibe nakho ukuyibamba.
So there's only one thing for him to do, he'd refused to accept Jesus, eternal life. So what do you have to sink down into death, into hell? What a fatal mistake that young man had when he refused to walk with Jesus, be led by Jesus. He refused to do it.
Ke kwakukho into enye kuphela yena kuyenza, yaya le ukwamkela uYesu, ubomi obungunaphakade. Ke yintoni kwafanele yenze, izike ibheke ezantsi ekufeni, iYesu hogweni, enjani imbubhiso empazamo landoda iyabanayo. Xa yala ukuhamba noYesu, ukukhokelwa nguYesu, yala ukuyenza loo nto.
So many young people are making that mistake today, refusing to be led by the Lord Jesus. Now, we see what a fatal thing it is to refuse eternal life and be led by Jesus, a leadership, when he said, come, follow me.
Ke abaninzi abatsha bayayenza la mpazamo namhlanje, bala ukukhokelwa yinkosi uYesu. Ngoku siyabona enjani imbubhiso ekwaleni ubomi obungunaphakade nokukhokelwa nguYesu, inkokhelo, xa wathi, yiza undilandele.
See what this handsome little man said this afternoon? When you get out of school, when you get away from, you need another leader, so let that be Jesus. And Jesus is the Bible. You believe that?
Yabona, into le ndodana intle eyithethileyo ngalemva kwemini, xa uphuma esikolweni, xa usimka kuso, udinga enye inkokheli, kodwa yenza oko ibe nguYesu, kwaye uYesu iBhayibhile. Niyayikholelwa koko?
This is Jesus' life and his commandments to us in letter form. So we have to look into this to see this is the blueprint, this is the map that he told us to follow to be him, eternal life.
Obu bubomi bukaYesu nemithetho yakhe kuthi ikwimo yombhalo, ke kufanele sikhangele koku sibone, lona ngumkhomba ndlela, lena yimephu awathi wasixelela ukuba siyilandele ukuqalisa ubomi obungunaphakade.
Now, we find out that this young man was lost. Now let's take another, would you have time to take another rich young ruler that made the right move? Would you like to hear that? All right, let's try it now.
Ngoku siyafumanisa ukuba le ndodana yayilahlekile, ngoku masithabathe omnye. Ningathanda ukuba nexesha lokuthabatha omnye umlawuli omncinci osisityebi owathabatha inyathelo lilungileyo. Ningathanda ukuyiva loo nto, kulungile, siza kuyizama ngoku.
Now let's take another rich young ruler who was confronted with the same thing. Now we see where that boy went. He lived a pretty good life, but died and lost in hell.
Ngoku masithabathe omnye umlawuli omncinci osisityebi owayejamelene nento ekwanye. Ngoku siyabona apho lankwenkwe yaya khona, eyaphila ubomi obuhle kakhulu, kodwa yafa yaza yalahleka esihogweni.
Now here we're going to talk about another young man who was confronted with the same thing. He was a rich man, a young man, and was a ruler, and But he accepted the leadership of Christ, like the little boy told us a while ago that we should let lead it. He accepted it.
Kwaye ngoku apha siza kuthetha malunga nenye indodana iyajamelana nento ekwanye. Yayiyindoda esisityebi, indodana, kwaye ngumlawuli, kwaye kodwa yamkela inkokhelo kaKristu, njengokuba inkwenkwana incinci ibisixelela ngethuba eligqithileyo ukuba kufuneka siyeke sikholelwe, yayamkela.
The scripture for this is found, if you want to look it up after I get through them, is in Hebrews 11th chapter and the 23rd to the 29th verse. Let me just read it. Is that all right? You bear with me just a little bit, won't you? You don't mind if I don't, no?
Isibhalo soko sifumaneka ukuba ufuna ukujonga emva kokuba ndigqibile. Yabona, sikumaHebhere isahluko seshumi elinanye kunye nowamashumi amabini anesithathu ukuya kumashumi amabini anesithoba omqolo. Mandiyifunde yona, ingaba kulungile. Niya kundinyamezela nje ithutyana, akunjalo, anikhathazeki ukuba andiyenzi, niya kwenza njalo, yabona?
So we'll just read this, and you say, I heard Brother Bram read this out of the Bible. See? And you know what's there then. It wasn't what I said, it's what he said. Now you listen here. Now what the Bible said here, this nice fellow, see? Now look.
Kenje si, siya kufunda nje oku, emva koko uti, dimve mzalwane uBranham efunda oku kuphuma eBhayibhileni, yabona? Kwaye uyazi ukuba iphaya ngoko, ibingeyonto ndiyithethileyo, yinto ayithethileyo, ngoku phulaphula apha, oko iBhayibhile ekutshiloyo, apha ngalo mfo ulungileyo, yabona? Ngokujonga.
By faith, Moses, when he was born, was hid 3 months of his parents because they saw he was a proper child, and they were not afraid of the king's commandment.
Ngokholo, uMoses xa wazalwayo, wafihlwa inyanga ezintathu ngabazali bakhe, ngokuba babona wayengumntwana omhle, kwaye babengoyiki imiyalelo kakumkani.
By faith, Moses, when he came to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Listen. Choosing rather to suffer the affliction with the people of God than to suffer the pleasures of sin for a season.
Ngokholo, uMoses xa wafikelela eminyakeni, wala ukubizwa ngokuba ngunyana wentombi kaFaro, phulaphula, wakhetha kungcono ukuva ubunzima kunye nabantu bakaThixo kunokuxhamla iziyolo zesono okomzuzwana.
Esteeming the reproach of Christ. Way back in Moses' time, it was still Christ. See? He's the only one who has eternal life. Esteeming the reproach to be called a fanatic, holy roller, or something like that. You know,
ekubalela ukungcikiva kukaKristu. Emva kakhulu kwixesha likaMoses yayisenguye uKristu. Yabona, nguye kuphela unobomi obungunaphakade. Yabona, ekubalela kungcikivwa, ukubizwa umthabatheki, umqengqeleki ongcwele, okanye into ethile enjalo, uyazi, yabona.
Esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures of Egypt, for he had respect unto the recompense of reward.
Ekubalela ukungcikiva kukaKristu kububutyebi obukhulu kuneziyolo zaseYiputa ngokuba wayenentlonipho kwimbuyekezo yo umvuzo.
And you know what that means? It means this, that Moses was born a poor boy, real poor. His father's name was Amram. His mother's name was Josina. And they were real poor, but they were Christians. They worked hard. They was in slavery. They had to make mud, bricks and things for the old king.
Ngoku uyakwazi ukuba oko kuthetha ntoni, kuthetha oku ukuba uMoses wazalwa inkwenkwe ehluphekileyo, ehlupheke kakhulu. Igama likayise lalingu Amram, igama likanina lalingu Jochebed. Kwaye babe ehlupheke kakhulu, kodwa babe ngamaKristu, babe sebenza kanzima, babe sebukhobokeni. Kwakufanele benze izitena zodaka nezinto besenzela kumkani omdala.
You know what? That king's daughter went down one day to the river where Moses' mother, Jezebel, had taken him and put him in a little raft out on the river like that, and The old crocodiles was eating up all the little babies, and they were killing them, throwing them out into the river. But she put him right out there.
Uyazi into lantombi kakumkani yehla ngenye imini ukuya emlanjeni apho omama umama kaMoses uJokebed wamthabatha yena waze wambeka kwisihlenga esincinci phaya emlanjeni ngolwahlobo kwaye ingwenya ezindala zaziwatya onke amasana amancinci kwaye zaziwabulala bephoselwa emlanjeni kodwa wambeka kanye khona phaya.
And you know how she got the crocodiles away from him? She made this little ark she put him in. She made it out of pitch. You know what that is? It's turpentine.
Kwaye niyazi indlela wazigxotha ngayo ingwenya kuye wayenza le incinci incinci itheya wamfaka ngaphakathi wayenza ngetela niyazi kuba yintoni leyo itramtrini.
Now old Gator would come up and say, a little fat Hebrew. I'll get him, hear him crying like that. Whatever. What a smell. See, the mother was led to how to protect her baby, so he backed off from it. He didn't want nothing to do with that.
Ingwenye indala, biyakuza iti, umyebhere umncinci utyebileyo, ndiza kumfumana, amvekhala ngolwahlobo, iye ngaphaya, elinjani ivumba, yabona, unina wayekhokelwe ngendlela yokukhusela usana lwakhe, ke yabuya umva kuyo, zange ifune into yakwenza naloo nto.
And then he went on down the river a little farther, and his little sister named Miriam followed him down the river. Watch what. And then Pharaoh's daughter came out and was going to get him, and she pulled him out.
Emva koko wehla ngumlambo umganyana, kwaye udade wabo umncinci obizwa ngoMiriam, wamlandela ukuhla umlambo. Qaphela intoni yaza intombi kaFaro yaphuma kwaye yayisiya kumthabatha uyazi kwaye yamkhuphela ngaphandle.
Your mother thinks you're the prettiest child in the world. She should do that.
Uyazi konke. Uyazi umama wenu ucinga ukuba ungoyena mntwana mhle ehlabathini. Yabona kufanele ayenze loo nto.
But the Bible said this little boy was really pretty, really a fair little boy. And oh, he was just screaming and kicking his little heels. He missed his mama. See? And so you know what happened?
Kodwa iBhayibhile yathi le nkwenkwe yayintle kakhulu. Khangela intle kakhulu inkwenkwe encinci. Kwaye, oh, yayikhala nje. Kwaye ikhabalaza ezo zithendana zayo. Yayikhumbula unina, yabona. Kwaye uyazi kwenzeka ntoni?
Then God put in Pharaoh's daughter, the king's daughter, all the love that a mother could have for a little baby. Her heart just fell for him. She said, that's my baby.
Emva koko uThixo wabeka intombini kaFaro, intombi yokumkani, lonke uthando anokuthi umama abe nalo ngosana oluncinci. Inhliziyo yakhe yamwela, wathi, lona ngumntwana wam.
But you know, she was a young woman. See, them days they didn't have these bottles that the baby was raised on. So they had to go get a mother that was and had a baby, and had take a nurse. So Miriam was right there on hand. She said, I'll go get you the right mother. Will you go get her?
Kodwa niyazi, wayengumfazi omtsha, yabona, ngezo ntsuku babengenazo ezibhotile enithi, insana ezikhuliswa ngazo. Ke kwafuneka bayokukhangela umama owakhe wanomntwana, kwaye abe onokuba ngumongikazi. Ke uMiriam wayelapho kufuphi, wathi, ndiyakuya ndikufumanele umama olungileyo. Kulungile, hamba uyokumfuna.
You know who Miriam went and got? Moses' own mother. Right. Went and got, that was wisdom, wasn't it? And so then went and got Moses' own mother, and she said, I'll take and raise the little boy for you.
Niyazi ngubani uMiriam owamfumana unina kaMoses. Injalo loo nto, ehe, waya kumfumana obo yayibubulumko, yayingebubo. Kwaye ngoko waya wafumana unina kaMoses waza wathi ndiya kuthabatha ndikukhulisele inkwenkwe encinci.
She said, you know what? I'm going to give you $300 a week to raise that baby. And you can stay in the palace. See how God does when you trust him? See? When you're sure of faith, that baby was a prophet. See, and she knows.
Wathi, uyazi ntoni? Ndiza kunika $300 ngeviki ukukhulisa lo mntwana. Kwaye ungahlala ebhotwe, Jonga indlela uThixo enza ngayo xa umthembile. Yena yabona xa uqinisekile ngokholo. La mntwana wayengumprofeti yabona kwaye unina wayesazi.
So they went into the palace and she raised Moses and the mother, the own mother, and got $300 a week to take care of everything. Just think of that.
Ke baya ebhotwe waza wamkhulisa Moses kwaye unina ungowakhe waza wafumana amakhulu amathathu edola ngeveki ngokuhoya yonke into khawucinge njengaloo nto.
And then, you know, after it went on for a little while, Moses began to get old enough to read and write. She taught him how to read and write. And then she told him, said, Moses, you're a born to correct child. Your father and I have prayed. God has revealed to us that you're a prophet, and you're going to be a deliverer of the people in the days that is to come. And you know, when he got big, then what was he? He was adopted into the king's family.
Kwaye emva koko uyazi, emva kwexesha, emva koko kwaqhubekeka ithutyana, uMoses waqalisa ukuba mdala ngokwaneleyo ukuze afunde abhale. Unina wamfundisa ukubhala nokufunda, waza wamxelela wathi, Moses, uzalwe ungumntwana olungileyo, uyihlo nam sithandazile, uThixo utyhilile kuthi ukuba ngumprofeti, kwaye uza kuba ngumkhululi wabantu kwiintsuku eziya kuza. Kwaye niyazi, xa wakhulayo, ngoko waba yintoni wamkelwa kusapho lokumkani.
Oh my, he didn't have to, and he looked out on his own people and they didn't have no clothes. They were Christians and they were crying and them old taskmasters whipped them with whips and the blood fly out of their back.
Oh bethu, zange abe noku, kwaye wajonga ngaphandle kubantu bakhe, kwaye babengenazimpahla, babengamaKrestu, kwaye babelila. Kwaye bona abo baqhubi badala babe batyutyusha ngemvubu kwaye igazi litsaza emiqolweni yabo.
His cousins and uncles, his papa and mama, all of them whipping them with whips out there in that mud pit. And so, but Moses being something way down in his heart, he knew that they were God's promised people. He knew it.
Abazala bakhe nomalume bakhe, tata nomama, kunye nabo bonke, babetywatyusha ngemvubu phandle phaya kwigquma yodaka. Kwaye ke, kodwa uMoses eyinto ethile ezantsi entliziyweni yakhe, wayesazi ukuba babengabantu bakaThixo, abathenjisiweyo, wayeyazi loo nto.
Now, the next thing he was going to do was to become king. He'd be king over everything. Rich man. My, all the money of Egypt, and Egypt controlled the world at that time.
Ngoku into elandelayo wayeza kuyenza, yayikukuba abe ngukumkani olandelayo. Wayakuba ngukumkani phezu kwayo yonke into, indoda esisityebi, bethu, yonke imali yaseYiputa, kwaye iYiputa yayilawula ihlabathi ngelo xesha.
But look, the Bible said, he esteemed the reproach to be a mud dauber like out there, a Christian, when they've made fun of him and laughed at him, kicked him, if he said anything back, they killed him. Okay? But Moses chose to go with that group instead of being called the king's son.
Kodwa khangela, iBhayibhile yathi, wayibalela ingcikivo, ukuba ngumxovi daka, njengephaya, ukuba ngumKrestu, xa babehlekisa ngabo, kwaye babehleka, bebakhaba, ukuba bayaphendula babe babulala, yabona, kodwa uMoses wakhetha ukuhamba nelaqela kunokuba abizwe ngokuba ngunyana kakumkani.
Look at that. See? Because he's seen the end time. See that rich young man? But he's seen Jesus. Like we see him in a vision. That the end time's what's going to pay. Now, and he accepted Christ's leadership. And Moses esteemed the reproach greater treasures.
Jonga lanto, yabona, ngokuba wabona isiphelo sexesha, yabona, lamlawuli wendoda incinci, kodwa yabona uYesu njengoko simbona embonweni, elaxesha lesiphelo lilo eliza kuhlawula. Ngoku, kwaye wamkela inkokhelo kaKristu, kwaye uMoses wakubalela kungcikiva ekubeni bubutyebi obukhulu.
You know, sometimes when you little boys at school, little boys will say bad words and they want you all to say them. You little girls will say bad things, won't you all to say them? You say, no, I'm a Christian. They say, ah, you're a big sissy. You know, going to you like that. See, stand up. I'm glad to do that.
Niyazi, ngamanye amaxesha, xa ninamakhwenkwe amancinci esikolweni, amakhwenkwe amancinci ayakutsho amagama amabi, kwaye bafune nina nonke niwatsho, ninamantombazana amancinci, amantombazana amancinci ayakutsho izinto ezimbi, kwaye afune nonke nizitsho, yithini, hayi, ndingumKristu, bathi, ah, wena mfeketi mkhulu, niyazi, benza ngolo hlobo kuni. Yabona, yima uti, ndiyavuya ukuba koku ya, yabona.
See, that's what Moses did. He esteemed the reproach of Christ greater treasure than all the Egypt. Now, let us follow him led by Christ and see what he did.
Ngoba, yabona, ilondo Moses wayenzayo, wakubalela kungcikiva kukaKristu kububutyebi obukhulu kuneyiphutha yonke. Ngoku masilandele yena ekhokelwe nguKristu kwaye jonga awakwenzayo.
Now see, this young man was rich, the first young man, but he didn't want Christ. He didn't want to be a follower of Jesus. And so we find him very pauper, like come a movie star, great everything and all the things that he could do and everything he wanted. But when he died, he didn't have anybody to lead him.
Ngoku yabona, lendodana yayityebile. Indodana yokuqala kodwa zange imfune uKristu zange ifune ukuba ngumlandeli kaYesu ke ngoko simfumana idume kakhulu mhlawumbi waba ngumdlali ibhanyabhanya uphambili nento yonke enkulu kuzo zonke izinto eyayinokuzenza nayo yonke into eyayifuna kodwa xa yafa zange ibe namntu wokuyikhokela.
So his education, that was good. His money, that was good. But when death comes, that's all. He couldn't use it no more. He couldn't buy his way up to heaven. And he couldn't, by his education, he couldn't go to heaven. See?
Ke imfundo yayo, yona yayilungile. Imali yayo, yayilungile. Kodwa xa ukufa kweza, kwaba kuphelile. Zange abe nakho ukuyisebenzisa kwakhona. Zange abe nakho ukuzithengela indlela eya ezulwini. Kwaye zange abe nakho ngemfundo yakhe zange akwazi ukuya ezulwini yabona.
But this young man now, he had all these things. He had education too. He's smart. He went to school with his mother taught him, and he had a good education, and he was real smart to even he could teach the Egyptians. He taught his teachers. He was so smart. Look how smart he was.
Kodwa le ndodana ngoku yayinazo zonke ezi zinto, yayinayo nemfundo nayo ichubekile, yaya esikolweni kunye neyayo, unina wayifundisa, kwaye yayinemfundo ilungileyo, kwaye yayichubeke kakhulu, de ibe nakho nokufundisa amayiphutha, yafundisa utitshala wayo, yayichubeke kakhulu, jonga indlela yayichubeke ngayo.
But you know what? Above all that smartness, above all that he had, the potential he had, he still said, I'll forsake it all to follow Jesus. You know what they done with him? They run him out. He become a mud slave like the rest of them.
Kodwa uyazi intoni? Phezu kwako konke okwakuchubeka, phezu kwako konke oko yayinako, isakhono yayinaso, noko yathi, ndiyakukuncama konke. Dilandele uYesu, niyazi, benzani ngaye, bamkhupha, waba likhoboka, elingumxovidaka, njengabanye bonke.
But one day, when he became a grown man, he was herding sheep on the back side of the desert, and what happened? Anybody tell me what happened? What was it? That's right, there was a fire in the bush, and it attracted his attention. He turned aside.
Kodwa ngenye imini, xa waba indoda ikhulileyo, wayesalusa igusha kwicala elingasemva kwentlango. Kwaye kwenzeka ntoni? Nabani makandixelele kwenzeka ntoni? Yayiyintoni? Injalo loo nto. Kwakukho umlilo etyholweni, kwaye watsala umdla wakhe, watyekela icaleni.
You know what? He said, teach the children, now the children better get to teach me. So, this little boy here, he's right on the mark.
Ni kwaye niyazi ntoni, nithe fundisa abantwana, ngoku abantwana baza kuphakama bandifundise, ke lenkwenkwe apha ilapha kanye, ulapha kanye endaweni.
Who's your daddy? Mr. Shunk is your daddy. That boy's been taught, hasn't he? Each one of them little bright eyes looking the same way, one to get ahead of the other, you see.
Kubani utata wako, umnu shans, utata wako, langwengwe ifundisiwe, akunjalo, bonke kubo, banamehlo amancinci akhazimlayo, bajonge kango, hlobo olunye, omnye ifuna ukugqitha omnye, uyabona?
So, now look, he did that bush attracted him on fire, and he said, I will turn aside to see what it is. And God said to Moses, take off your shoes, the ground you're standing on is holy.
Ke ngoku khangela wenza kwaye ela tyholo lamtsalela emlilweni waza wathi ndiyakutyeka icaleni ndize ndibone ukuba yintoni kwaye uThixo wathi kuMoses khulula izihlangu zakho umhlaba omi kuwo ungcwele.
I've chosen you to go down and deliver my people, and I'm giving you power. You can smite the earth with plague. You can turn the water into blood. You can bring fleas to life. Nothing's going to harm you. I'll choose you. Why? Because he chose Christ.
Ndikwanyulile ukuba uhle uyokukhulula abantu bam. Ndikunike amandla. Ungalibetha ilizwe ngezibetho. Ungajika amanzi abe ligazi. Ungazisa intakumba nentwala. Kukho nanto iyakukuvisa buhlungu. Ndiza kukhetha wena. Kutheni ngokuba wakhetha uKristu.
See, you choose Christ and he chooses you, see. Now, he said, you chose me and I chose you to go down there in Egypt. And look what he done. He led 2 million people out, his people, and brought them into the promised land.
Yabona, ukhetha uKristu, aze akhethe wena, yabona. Ngoku wathi ukhethe mna kwaye nam ndikhethe wena ukuba uhle uye yiphutha kwaye jonga wakwenzayo wakhokela izigidi ezibini zabantu wazikhupha abantu bakhe waza wabazisa kwilizwe lesithembiso.
And now we follow him all through the wilderness, and you children heard Brother Leo and Brother Gene and your papa and mama tell you what all taking place in the wilderness, high brought bread down out of heaven and fed the hungry people and all these things.
Kwaye ngoku walandela silandela yena konke ukugqitha ngenhlango. Kwaye nina abantwana nivile umzalwane Leo kunye nomzalwane Gene kunye notata nomama benu banixelela konke okwenzekayo enhlango indlela wazisa ngayo isonga esihlisa ezulwini kwaye esondla abantu abalambileyo kunye nazo zonke ezo zinto.
And now we find out he's an old man now. It's real old. He's 120 years old. And he's in the wilderness, and the people didn't treat him nice even. See, sometimes people that call themselves Christians don't treat you nice. But Jesus always treats you right.
Kwaye siyafumanisa, uyindoda endala ngoku, mdala ngenene, ulikhulu elinamashumi amabini iminyaka ubudala, kwaye usentlango, kwaye abantu zange bamphathe kakuhle, kananjalo, yabona ngamanye amaxesha abantu abazibiza amaKristu abakuphathi kakuhle, kodwa uYesu usoloko ekuphatha lungileyo. Yabona.
So we find out that the people rebelled against him, but he stayed right with them anyhow. He's a leader, he had to stay with them.
Ke siyafumana ngoku ukuba abantu bamqhankqalazela, kodwa wahlala kunye nabo, nakuba kunjalo, kwaye wayeyinkokheli, kwaye kwakufanele ahlale kunye nabo.
The angels of the Lord talk to him. Wouldn't you love to have that happen to you? Then make the right choice. It's choose Jesus. And you'll do it.
Kwaye ingelosi yenkosi yathetha naye, aningethandi nibe noko kusenzeka kuni, ngoko yenzani ukhetho olulungileyo, kwaye nikhethe uYesu, waye eyakwenza loo nto.
Now, then we find out the end of the road, he got real old, he couldn't preach no more, and his voice got low, so he blessed Joshua, and went up on top of the hill to die.
Ngoku emva koko siyafumanisa isiphelo sendlela waba mdala kakhulu wayengenakho ukushumayela kwakhona kwaye ilizwi lakhe lehla ke wasikelela uYoshua waza wanyukela encotsheni yenduli ukuze afe.
You know what happened when he died? There was what happened? That's exactly right. Exactly right. Now you say, where's that at? Now just a minute, the boy's right. He's raised up from the dead.
Niyazi kwenzeka ntoni xa wafayo phaya intoni kwenzeka ntoni? Injalo kanye loo nto, injalo kanye loo nto. Ngoku nithi iphi loo nto, ngoku nje umzuzu, inkwenkwe ichanile, yabona wavuswa kwabafileyo.
Now, Mary Manu, you knew that. See, how look, you raised him up from the dead. Why? Because 800 years later, here he was over in Palestine, standing with his leader yet. Jesus, who he esteemed the reproach of his name greater treasures than all the riches of Egypt.
Ngoku kwaye yabona yabona ngokukhangela wamvusa kwabafileyo kutheni ngokuba amakhulu asibhozo eminyaka emva koko nanko engaphaya ePalestina eme nomkhokeli wakhe noko uYesu owakubalela ukungcikiva kwegama lakhe kububutyebi obukhulu kunabo bonke ubutyebi baseyiphutha.
His leader was standing there. You know, he was called in the Bible, you know, there was a rock that went with Israel. And when Moses got ready to die, he stepped up on this rock, and that rock was Jesus.
Wakubalela umkhokeli wakhe emile phaya, niyazi, wayebizwa eBhayibhileni niyazi, kwakukho ilitye elahamba noIsrayeli. Kwaye xa uMoses wayelungele ukufa, wakhwela phezu kwelitye, kwaye elalitye yayinguYesu.
Remember when Jesus was talking and St. John, the 6th chapter, they said, our fathers eat manna in the wilderness. Said, my father gave you that manna. He said, yeah, they eat manna, that's right. And they're everyone dead because they wouldn't keep on going on.
Niyakhumbula xa uYesu wayethetha kwaye kuYohane ungcwele isahluko sesithandathu kulungile. Wathi, oobawo bethu batya imana entlango. Wathi, uba waninika la mana. Wathi ehe, batya imana, injalo lonto, kwaye ba bonke kubo bafile, ngokuba babenga kubekeki, yabona.
Said there everyone dead, but said, I am the bread of life that come from God out of heaven. Our fathers drank from a rock. Moses smote the rock and said, and the waters came forth. He said, I am that rock.
Wathi ba bonke bafile, kodwa wathi, ndisisonka sobomi esivela kuThixo siphuma ezulwini, oobawo bethu basela elityeni, uMoses wabetha ilitye, baze bathi, aza amanzi aphuma, wathi, ndilela litye lalinaye.
And look, when Moses died, he stepped onto that rock. You know what happened? The Bible said that angels come and got him. What a difference from that other young man. That young man, see, when he died, he didn't have nobody to hold him. So he just sank down through the darkness into hell. He's there now.
Kwaye jonga, xa uMoses wafayo, wakhwela kwela litye, niyazi kwenzeka ntoni, iBhayibhile yatsho ukuthi, ingelosi, yeza, yamthabatha. Onjani wona umahluko kuyo yona, landodana ingenye, landodana, yabona, xa yafayo, zange ibe namntu wokuyibamba. Ngoko yazika nje yehlela ebumnyameni, yaya esihogweni, kwaye ilapho ngoku.
There. Then when Moses stepped out of life, when he went, he had took a leader. His mama led him right, his father taught him right, and then when he got to be of age, a young man, then he said, I see eternal life. If I'll go down with these poor, neglected people, and walk with them because they're God's people.
Emva koko xa uMoses waphumayo ebomini, xa wahambayo, wayethabathe inkokheli, unina wamkhokelela kakuhle, uyise wamfundisa kakuhle, kwaye xa wafikelela eminyakeni, indodana, ngoko wathi, ndibona ubomi obungunaphakade, ukuba ndiyakuhla naba abahluphekileyo, abangahoywanga abantu, ndize ndihambe nabo, ngokuba bangabantu bakaThixo.
I don't have to. I can be a king, but I don't want to be a king. I can have all the money there is in Egypt because I'm going to be owner of it. I don't want it. I'd rather walk with Jesus.
Andifanele kwenza njalo. Ndingaba ngukumkani. Kodwa andifuni kuba ngukumkani. Ndingaba nayo yonke imali phaya eYiputa. Ngoba iza kuba yeyam. Andifuni. Ndikhetha ukuhamba noYesu.
And then when he walked through life, and then when he started to step out of life, there was his leader to catch him by the hand. Don't you want that leader? Don't we all want that leader? To hold him by his hand.
Kwaye xa wagqitha ebomini, waye emva koko xa waqalisayo ukuphuma ebomini, nanko umkhokeli wakhe wamthabatha ngesandla. Akufuni la mkhokeli, asifuni la mkhokeli nasonke ukuba simbambe ngesandla sakhe.
Hundreds of years later, he was seen with his great leader. He made the choice of his youth, and so therefore God was on.
Amakhulu eminyaka kamva wabona ekunye nomkhokeli wakhe omkhulu, wayemkhokele, wenza ukhetho lobutsha bakhe, kwaye ngenxa yoko uThixo wayembambe isandla sakhe.
You know what? The rich man is in hell. That one young rich man that refused. Now remember, he had education. He had religion. He went to church. He was a good man, but he refused Jesus. See?
Niyazi intoni, indoda isisityebi isesihogweni. La ndoda incinci isisityebi eyalayo, yabona ngoku khumbulani, yayinemfundo, yayinenkolo, yayisiya ecaweni, yayindoda ilungileyo, kodwa yala uYesu, yabona?
And this young man, he was educated, and he had religion, but he wanted Jesus. See, Moses had been a much richer man than that, this young fellow would have been, because he just had some money, probably farms and things like that, and maybe politics and so forth. But Moses was to be king over the earth, and he forsook all of that.
Kwaye le ndoda incinci yayifundile, kwaye yayinenkolo, kodwa yayifuna uYesu, yabona? UMoses wayenokutyeba yindoda etyebe kakhulu kunalo mfo mncinci ebenokwenza, ngoba wayenemali nje, mhlawumbi ifama kunye nezinto ezinjalo, kwaye mhlawumbi ipolitike nanjalo njalo. Kodwa uMoses wayeza kuba ngukumkani phezu komhlaba, kwaye wancama konke oko.
You know what, children? When there is no Egypt, and when there is no treasure, he'll still be a Moses, because he chose the right thing. He chose the right thing to leave. When there's no more big pyramids, you read about the pyramids in Egypt? One of these days they'll be dust under the atomic bombs.
Kwaye niyazi intoni, abantwana, xa kungekho iphutha, naxa kungekho butyebi, uMoses uyakuba ekho yena, ngokuba wakhetha into ilungileyo, yabona, wakhetha into ilungileyo yokuba imkhokele. Xa ungasekho zipiramidi zinkulu tu, niyafunda malunga nepiramidi zaseyiphutha. Ngenye yezi mini ziyakuba luthuli phantsi kwebhombo yeatomic.
All the riches of the world, people throw it in the air and scream and say, it's cankered into their flesh. They scream. How? It'll pass away.
Bonke ubutyebi belizwe, abantu baya kubulahla emoyeni, baze bakhale, baze bathi, ngamanundu enyameni yabo, baze bakhale, bagqwale, yabona, iya kugqitha.
But them who accept Jesus to lead them, they'll never die. They have eternal life. Though they die naturally here, Jesus raised them up again.
Kodwa bona abamamkela uYesu ukuba abakhokele, abasayikufa, banobomi obungunaphakade, nangona besifa ngokwasenyameni apha, uYesu uyakubavusa kwakhona.
You must make a choice. Your choice will determine what your eternal destination will be. Remember, Jesus asked each one of us, follow me if you want life. See? Leadership. Follow me and you'll have everlasting life.
Kufanele wenze ukhetho. Ukhetho lwakho liyakuchaza ukuba isiphelo sehambo yakho kanaphakade yakuba yintoni. Khumbula, uYesu ucela ngamnye kuthi, landela mna. Ukuba ufuna ubomi, yabona, inkokhelo, landela mna. Uyakuba nobomi banaphakade.
I'm sure even to us adults, we get something out of this too. If you want life, you have to accept it. If you want religion, you accept it. If you want what you have to do, what you accept, that's what you get.
Kwaye ndiqinisekile, nkuna kuthi badala, sifumana ukuthile kule nto nathi, ukuba ufuna ubomi, kufanele ukuba ubamkele bona. Ufuna inkolo, uyayamkela. Ukuba ufuna into okufuneka uyenze, into oyamkelayo, ilonto oyakuvifumana.
But to me and to you, to these little children, remember, you have an invitation. Jesus said, follow me and have eternal life. That's what we want to do, don't we?
Kodwa kum nawe nakwabo bantwana bancinci kumbulani ninesimemo uYesu wathi landelani mna ukuze nibe nobomi obungunaphakade yilonto esifuna kuyenza asinjalo.
How many of you wants to really follow Jesus and you say from when I get big enough and old enough to make my choice and to do what I don't care how much money I got, how poor I am, how much people laugh at me, or everything else, I want to follow Jesus. I want to make Moses' choice, not the rich young man.
Ngokubangaphi kuthi abafuna ngenene kulandela uYesu, kwaye bathi, kulungile, kulungile, xa ndimkhulu ngokwaneleyo, kwaye ndimdala ngokwaneleyo, ukuba ndenze ukhetho, kwaye ndenze oko, andikhathali ngakanani imali endinayo, ndihlwempuzeka ngakanani, bandihleka ngakanani abantu, okanye into yonke engenye, ndifuna kulandela uYesu, ndifuna ukwenza ukhetho luka Moses, hayo lwendodana incinci sisityebi.
How many wants to do that now? Now, you really want to do it? I want you to stand up and see. I want you to put your left hand on your heart. And you hold your right hand up. I want you to close your eyes now and bow your head. And just say these words after me.
Bangapha bafunayo kuyenza lanto apha. Ngoku nifuna ngenene kuyenza. Ndifuna nime kunye nam. Ndifuna nibeke isandla senu sasekhohlo entliziyweni yenu, kwaye niphakamise isandla senu sasekunene. Ndifuna nivale amehlo enu ngoku, nize nithobise intloko yenu, nize nje nitsho la mazwi emva kwam.
Dear Jesus,
Yesu othandekayo,
I pledge my life to you.
Ndinqophisa ngobomi bam kuwe.
I have heard this sermon.
Ndivile le ntshumayelo.
Where two young men made their choice.
Apo amadodana amabini enze ukhetho lwawo.
I do not want to go the way of the rich young ruler.
Andifuni kuhamba ngendlela yomlawuli omncinci osisityebi.
But I do want to go the way of Moses.
Kodwa ndifuna ukuhamba ngendlela kaMoses.
I am just a child yet.
Ndingumntwana nje okwa ngoku.
Lead me, dear Jesus.
Ndikhokele Yesu othandekayo.
To eternal life.
Ebomini obungunaphakade.
Amen.
Amen.
Now you bow your head.
Ngokuthobisani intloko yenu.
Dear Jesus, one day in your pilgrimage here on earth, they brought to you such little fellows as I've been speaking to this afternoon. And the disciples said, the master is too tired. He preached this morning, he preached this and that, and he's too tired. Don't trouble him.
Yesu othandekayo, ngenye imini, kuhambo lwakho, apha emhlabeni, bazisa kuwe, abona abafo bancinci, njengoko bendithetha kule mva kwemini. Kwaye abafundi bathi umfundisi udiniwe kakhulu ebashumayele ngale ntsasa, ushumayele ngale nangale, kwaye udiniwe kakhulu sanukumkhathaza.
But Jesus, you said, suffer little children to come to me, for such is the kingdom of heaven.
Kodwa Yesu uthe, bavumeleni abantwana beze kum, ngokuba ubukumkani bezulu bunjengabo.
Lord God, today receive these little boys and girls here in this school of righteousness, here where our brother has come apart into the side of the wilderness here to bring out the families that desire to separate themselves from the things of the world, to sojourn only for you.
Thixo Nkosi, namhlanje yamkela la makhwenkwe namantombazana amancinci apha kwesi sikolo sobulungisa apha apho umzalwane wethu aye wazikhethela ukuza kweli cala lentlango apha ukukhupha iintsapho ezinqwenela ukuzahlula kwizinto zehlabathi ukundwendwela wena kuphela.
And now their little ones are here watching the lives of their father and mothers as we are examples. And all that we do, oh dear God, creator of heaven and earth, guide our feet, Lord, that we'll not do nothing before these little ones that would put a stumbling block in their way.
Kwaye ngoku abancinci babo balapha beqaphele ubomi boyise nonina njengoko siyimizekelo kuko konke esikwenzayo. Oh Thixo othandekayo, mdali wamazulu nomhlaba, khokela unyawo lwethu Nkosi, okokuba asikwenza nto phambi kwaba bancinci eyakubeka isithintelo endleleni yabo.
That we have a millstone tied at our neck and to be cast into the sea than to offend one of these little ones. You said there are angels always behold my Father's face which is in heaven. So great angel and guarding angel over each of these little souls.
Ngokuba kwathiwa, kuya kuba ngcono ukuba besinelitye lokusila libothelelwe ezintanyeni zethu kwaye siphoswe elwandle kunokuba sikhubekise omnye waba bancinane. Uthe ingelosi zabo zisoloko zikhangele ubuso buka bawo wam osezulwini. Ingelosi enkulu kunye nengelosi engumgcini kubo ngamnye wale miphefumlo mncinci.
As they sat this afternoon with their little eyes wide open looking and answering the questions and listening to the little baby stories of the Bible of how these two young men took their choices. And each one of them dedicating their lives to you.
Njengoko behleli ngalemva kwemini kunye namehlo abo evulwe kakhulu, bejongile kwaye bephendula imibuzo, kwaye bephulaphule kwibali elincinci labantwana leBhayibhile, lendlela lamadodana mabini enze ukhetho lwawo, kwaye ngamnye kubo benikela ngobomi babo kuwe.
Oh Jehovah God, lead them, protect them. And may they find this great leader, Jesus Christ, that will lead them when father and mother and the teachers are finished with them.
Oh, Yehova Thixo, bakhokele, bakhusele, kwaye bangafumana lo mkhokeli mkhulu uYesu Kristu, oya kubakhokela xa utata nomama notishala begqibile ngabo.
May he lead them to eternal life as he did to Moses, as their humble little child prayer went to you. I give them to you, Lord, as your servant, as trophies and gems for your crown. Use them, Lord, to honor you on earth. In Jesus Christ's name, amen.
Wanga ungabakhokelela kubomi obungunaphakade, njengoko wenzayo kuMosisi, njengothobekileyo umncinci umthandazo wabo wobuntwana. Usiza kuwe, ndibanikela kuwe Nkosi, njengesicaka sakho, njengembasa, kunye namatye anqabileyo kwisitshaba sakho. Basebenzise Nkosi, ukwenzela ukukuhlonipha emhlabeni, egameni likaYesu Kristu. Amen.
Now, you feel better about it now? No, Jesus is sort of leading God. Don't you believe that? And Jesus is going to make you a little boy. Just like Moses and Miriam, the prophetess and the prophet, you'll make great people out of these.
Kwaye nina bancinci bafoninga, ngoku niziva ngcono malunga nayo ngoku. Niyazi uYesu uza kunikhokela aze anilulege. Aniyikholelwa loo nto, kwaye uYesu uza kunenza nina makhwenkwe amancinci, njengokufana noMoses, noMiriam, umprofetikazi, kunye nomprofeti. Uya kwenza abantu abakhulu kuni.
Now we older people that have accepted him, don't we want him to lead us on too? I want him to lead me on. Guide my feet, hold my hand. And even when I come down to the river, I want to have a hold of his hand. We all want that, don't we?
Ngoku thina bantu abadala esimamkeleyo yena, asifuni na yena asikhokele nathi. Ndifuna andikhokele mna, aluleke inyawo zam, abambe isanta sam, yabona, kwaye naxa ndifika ezantsi emlanjeni, ndifuna ukubamba isandla sakhe, sonke sifuna okuya, akunjalo?
Dear Jesus, lead us too, Father. Now we're fixing to separate from each other. I must go back to Tucson. I must get ready for meetings coming.
Yesu othandekayo, sikhokele nathi, bawo. Ngoku silungiselela kwahlukana omnye nomnye, kufanele ndibuyele eTucson, kufanele ndilungiselele imihlangano ezayo.
God, I commit this group of people, Brother Leo and Brother Gene and all the followers here, into your hands, that you'll bless them and love them, forgiving all their iniquity, healing all of their diseases, keeping them ever in love and fellowship, and encouraging those who would get weary.
Thixo, ndinikela ngeliqela labantu, umzalwane uLeo kunye nomzalwane uGene kunye nabo bonke abalandeli apha esandleni zakho, ukokuba uya kubasikelela kwaye ubathande, uxolele zonke iziqeqo zabo, uphilise zonke izifo zabo, usoloko ubagcina eluthandweni nasebudlalwaneni, kwaye ukhuthaze abo abaya kuba baya kudinwa.
And sometimes Satan might come along and cause them to be discouraged, but remember, you went through the same thing, discouragement, forsaken by man of this earth and people, and sometimes very dearest of friends, even to relationships, we're forsaken, but there is one that we have chosen. He'll never leave us or forsake us.
Kwaye ngamanye amaxesha, uSathana angeza ecaleni, aze abenze batyhafe, kodwa khumbula, wagqitha kwakwinto enye, ukutyhafisa, ukulahlwa, ngamadoda alomhlaba, kunye nabantu, kwaye ngamanye amaxesha, ngabona ubathandayo abahlobo, nkuna kusezizalwaneni, siyalahlwa, kodwa kukho lowo esimkhethileyo, akasayi kusishiya okanye asilahle.
Lead us, Lord, to life eternal. I pray that you'll grant that we can come together many more times on earth and speak of thee and talk of thee.
Sikhokele Nkosi kubomi obungunaphakade, ndiyathandaza ukuba uyakusipha ukuba sihlangana amaxesha amaninzi emhlabeni size sithethe ngawe, sincokole ngawe.
And then in that great day when the world is finished and all the time is faded into eternity, may we meet in that great kingdom as unbroken families to live together hereafter forever. Grant it, Lord.
Kwaye ngalamhla mkhulu, xa ihlabathi ligqityiwe, kwaye lonke ixesha linyamalele kunaphakade, singahlangana kobabu kumkani bukhulu, njengosapho olungaqhekekanga, ukuze sihlale ngokudibeneyo, khona apho ngonaphakade, siphe Nkosi.
Until then, may we work, labor with all of our might while the sun is still shining. While we ask it in Jesus' name, amen. God bless each one of you.
Kude kube ngoko, singasebenza, sisebenze ngawo wonke amandla ethu, ngelixa ilanga lisakhanyayo. Kuba sicela egameni lika Yesu. Amen. UThixo anisikelele ngamunye kuni.
God bless you all.